Asibelo kunjesimile nje umzuzwana sisakhuluma manje kuye njengoba sikhothe sakhanda ethu.
Our heavenly Father, we are indeed grateful.
Wethu wasezulwini sibonga ngempela ngalesi sikhathi futhi ukuthi singama kwethula ivangeli kuleli dolobha iChicago njengoba kuphezu kwezinhliziyo zalaba bantu lapha lamaKristu kubona abantu babo besindisiwe. Futhi Baba siyazi ukuthi akekho ongeza uma ungamdonsanga kuqala. UJesu washo njalo futhi siyakholwa ukuthi zonke izimbewu ezaziwa phakade ezilele kuleli dolobha manje akukho ndlela yokuzivimbele kwemukeleleni ukukhanya kwevangeli. Uzokwenza, uzosipha khona Nkosi, uzokuqapha ukuqinisekisa ukuthi kufika lapho yethula umlayezo futhi ngikholwa ukuthi uyakwazi futhi uzoletha leze kukhanyeni kwevangeli ozimisele. Sela kuba zilibone ngakho baba njengoba sidedele izibani zethu zikhanye futhi siveze imizamo yethu ukho konke lokho esikwaze ukuthi kanjani ukuletha lelibangele elikhulu lesikhathi sokuhla amabuye ngempela esono liyangena ligeleza ungakhola nxa zonke izinto eziningi kakhulu ezisabekayo zibhekele nobuso bethu kodwa sinesiqiniseko se uma usitha siza njengomfula okhahlabezayo izwi likaNkulunkulu yomisa ipanele limelane nawo baba futhi wena wakwethembisa ngakho siyakubonga futhi manje namhlanje sisize njengoba sizinza manje ngibonga wena ngejubhi lasekuseni lamaculo amangalisane gaza noma yini enziwe futhi manje kwangathi singabuka ezini lakho Nkosi kudenza kulela manje osuku sikucela egameni likaJesu amen. Ngahlala phansi
yabonga
ngomusa kakhulu ngezimeme sihle sokuza ngibe lapha nani futhi manje ngifuna kubonga inenekazi elincane lapha ngeculo lalo belimangalisa kakhulu ngikhona ukuthi bekungokokuqala ukuba ngize ngilize licula manje ngeke kuzobala umfowethu Mel Johnson lapho ngicela ukuba culele lo culo ngenkathi ungikhumbule futhi sinalo phansi ekhaya futhi ngifuna ukulithola kabusha futhi uPhil Paul ngiyacabanga nje uphila ngalawo maculo wafake esezeofisi futhi elidlalela abantu njalo njalo abezayo nabahambayo abavele emhlabeni wonke futhi ningeza ngaseofisi futhi ningamuzwa uMel Johnson elicula kaningana impela ngapho ethephini bese kuthi ke uma ngizizwa ngithe ukukhandleka futhi ngikhathele ngiyakwehla futhi ngihlale ndawo kameleni futhi nje ngikhulume ngenyuse esinye sezipika futhi ngiyophinde ngililale ngakho sibonga kakhulu ngabalaba abaculi abakahle futhi ngicabanga ngesikhathi uma sisiwela lo mfula waseJordani ngifuna ukuze lelo phimbo legolide likaMel Johnson lihlangane kuthaqano ina eGreg nabaningi balabo abaculi abakhulu osawela umfula ngakho sibheke leso sikhathi ngifuna ukubonga umngani wami olungileyo lapha uDokotela Liveli umfundisi owayeyibaptist phambilini isifundisi esikhulu esikahle impela nendoda mangalisayo emephambi kwami ngaleli viki futhi yakhuphula inkonzo ngendlela yayo yokuyenza inginika usizo olukhulu lapha emhlanganeni uma sina lezo zinkonzo umkhuleko wabagulayo sewubiza ngenkonzo yokuphilisa kaningi ngabambi nje kwabantu kodwa kusobala siyaqonda ukuthi singeke sabaphilisa abantu sivele sibakhulekele abantu kalula nje umunye wathi esikhathile sithize sedlule wathi uGranham wamphilisa usibani bana lati angikazi ngiphindise umuntu empilweni yami kodwa ngibe nezingi izimpendulo eziqonde ngqo emkhulekweni ngoba uJesu wabethembisa futhi ngiyakukholwa ngiyakubula ngobusuku isithombe salobu bukhona obukhulu umoya ongcwele lesi siku Exodus 23 amashumi amabili nambili yakholwa noma amashumi amabili nanye lawo insika yomlilo yohamba phambi kwakho kukuhola endleleni nokuthi kanjalo insika yomlilo yayikade noMose yahamba phambi kwabo kuzukuthenge gathi ubonakaliswa lapha kumuntu othiwa kuJesu owayindodana kaNkulunkulu wayesethi ke uvela kuNkulunkulu futhi wabuyela kuNkulunkulu manje ke emva kokubuya kwakhe emva kokwenyuka kwakukhulu kangakanani kuPaul ongcwele ngaphambi kokuba abe nguPaul ongcwele washaya lakha phansi manje yena iJuda wayengeke ntobe abize lokho ngenkosi Nkosi uthanda ukuba ngenzeni na ngoba kodwa wayazi ukuthi leyo kokuyileyo nsiko emlilo efanayo yayilana ilandele abantu bakubo noma yahola abantu bakubo ngalesi zatha ibiza ngokuthi inkosi njalo kuba ngenzeli na futhi ungubani na yesithi ngiuJesu futhi manje kula mahola ugcina ukuyibona ibuyela kithi futhi ngalowo usuku ngikathi ithwetshulwa kokuqala ngokusemthethweni Houston eTexas umfowethu umfundisi eBaptist wayexoxa nodokotela Boswell njengoba waningi benu mhlawumbe lapha wayelapho mayelana nokuphilisa ngokukaNkulunkulu futhi ngiwathi ngakingumphilisi ngokukaNkulunkulu uDokotela Best washo lokho yase ngithi uma ukushumayela ivangeli ensindiso futhi ngikholwa ukuthi uJesu uphilisa abagulayo ngenxa yokuthi izwi lasho njalo uma lokho kungangeza umphilisi ngokukaNkulunkulu bekungenza umuntu okholele ensindisweni abe ngumsindisi ngokukaNkulunkulu ngoba yize lifanayo yabo uJehova Jireh uJehova Rafi oh ngamagama akhe uhlengwa ayinhlanganisela lamela kuJesu Kristu futhi laba kisho khona futhi yenza kukhulu lokho uNkulunkulu wayeyikho lapho izingxenye zikehlonseke ezinkulu zikaNkulunkulu ngaphambi kokuba aze ngisho abe nguNkulunkulu ungakabebikho uNkulunkulu uyinto ekhonzwayo ngaphambi kokuba aze abe yilokho wayesalokho enguNkulunkulu phakade nalezi zingxenye zikehlonseke yayikuye futhi nje ziziveza zokona obala njengokuba ngubaba nendodana nomsindisi nomphilisi lokho nje izingxenye zikehlonseke zikaNkulunkulu ziziveza zona obala ngakho siyabonga ukuthi sinenhlanhla ukujabulela lesi sikhathi esihle senhlanganyelo lesiqiniseko sensindiso yethu ngezingxenye zikehlonseke zikaNkulunkulu ongumsindisi kwangathi igama lakhe lingadunyiswa manje ngifuna kuba ngumfowethu veli ndoda nekholo uchaza lezi zinto ngisuye siyazo zenkolo njengoba noma ubanazi anginayo nje imfundo ngeze lo mfowethu omncane lapha wasemudi iBhayibheli esukuma ngasecabanga hey ifisa sengathi nganginemfundo yomfana futhi ngithemba ukuthi uNkulunkulu emnika lo mbono uzomsebenzisa njengoba sengkhuka njengoba ngedla ngendlela ukuthi laba bafa basebasha bazokhuphuka kuba bathathe leli vangeli ngendlela namandla kakhulu kunoma linjalo manje njengoba izizukulwane sihamba nesitha singena uNkulunkulu lokho ephakamisa ipanele liphakame kakhulu kakhulu nakakhulu kuyoze kuje kugcineni siyohlangana noKristu yilowo esibheke kumbona empeleni manje kulani leli viki nokuqeda kwezinkonzo futhi wonke umuntu yamenywa futhi ngisho nawo wonke amahlelo manje ngingahle ngisho lokhu ngisenethuba ungalokothi uthele emqondweni wakho uthi ngimelene nalabo bantu ngiyabathanda labo bantu yinqubo yehlele ebhizinisi enhlanganyelo leyo yiyongena eNingizimu Afrika manje emva kokuba ngimenyiwe selokhu ngaba lapho ngesikhathi esedlule ngoba sineminye imikhandi ezikhulu zesonto zeFull Gospel Businessmen futhi yangizuye noma noma yibi hlangano lutho kodwa le Full Gospel Businessmen futhi noko kusiye inhlangano futhi uma sekuba yiyo manje ke kusobala yodingeka ngishiye ngoba ngihlangano okuphilayo okulungile kodwa hayi inhlangano ngakho si amaqembu eAfrika njengasohlangothini sempumalanga ngabantu abakhuluma isingisi namaPentecostal Assemblies of God ngasohlangothini lwasentshonalanga yisibhunu okuyisi bhunu futhi kusukela ebhunwini idashi futhi bana lokho abakubiza ngokuthi yiAF yeM yase Africa izimishini zabapostoli base Africa futhi kunezigaba ezimbili zalabo ezigaba ezimbili ezehlukene bayabhabathiza umbhabathizo kamthatha emunye nge omunye wabo ubhabathiza ngiyacabanga kathathu buso bubheke phambili kanye kuyise kanye kundodana nakanye kumoya ongcwele menze uNkulunkulu abathathe esikhundleni soyedwa Umuyo babathiza kathatha aqethuke egameni likaYise noyedwe ndedaneni yakumangcwele bebathiza izikhathi ezintathu ezihlukene kanye kuyise kanye ndedaneni nakanye kumangcwele umungabuthi ngani zibabathizela kufeni kwakhe futhi ngekathefa wagebela ngaphambili umunye wathi ubani owake wangcwaba umuntu ngobuso bakhe na umngcwaba aqethuke ngakho bayinto enjengaleyo futhi ngabunye wabo ngibhalela izincwadi futhi usayi nalapha mvoyi uBrenham iAfrika yakubiza yika kange kodwa ungasiza yini ushumele lefundisana awungeke ngawelela into enjengaleyo Ngiyabonga ngikaze ngacatshelwa kuba ngumfundisi we-missionary baptist futhi nginezinhlonipho ezinkulu zabazalane bami abangamabaptisti futhi ngiyabathanda kodwa ngokuhlelekile ngesipho esithunyelwe hhayi kuyibhaptisti hhayi kuyi-presbyterian kodwa ebandleni ngifanele ngime phakathi kwabo ngokuzimela kungabi ngokuzimela kuvela kubo kodwa umfo wabo nabo ngiyakhola njengomthombo wesithathu ujakoba uwumbayo kunendawo yethu sonke futhi ngiyakukhola lokho kunendawo emthonjeni yethu sonke yalowo othandayo manje nginabo kusobala awu ngethando kukubiza ngezimbango kodwa nginabantu ongawamukeli umlezo futhi ngani he ngeke ngacabanga kakhulu ngabo ujesu wayenento efanayo ngosuku lwakhe wonke omunye umuntu nabo futhi njalo ngomlayazo kankulunkulu ngizwa likaze liwemukele kodwa lokho akwenzi nelincane ikhashaza lokubala ngakulowo muntu noma labo bantu noma leyo nhlangano kusafana nje ngibonga kakhulu ngalokho lokho ngobunye kwezimfakazi ezibonakalayo ukuthi ngiyazi ukuthi ngendlulile kufeli ngangena ekuphileni ngonendaba ukuthi abazalwane benzani ngisalokhu ngiyabathanda yabo enhliziyweni yami ngiyabathanda yabo ngoba uthando uNkulunkulu alifake enhliziyweni yami ngabazalwane bami futhi namanje iNkosi ibusise futhi manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini ngicela ungane wami othandekayo umfundisi osemncane uhlezi khona lapha ukuthi ubenehlobo lwesimo sokudideka futhi yena nomkakhe omncane babevamise ukuza endlini yami ngaso sonke isikhathi futhi wayehlala ngapho futhi wayengakhulumi futhi wayebuza nje umbuzo wodwa mfowethu Branham ngani inkosi kibizela inkosi na futhi ngabona kuba namandla lensizwe ivele sikhungweni sikade seBhayibheli kodwa nje yayisilalelwe njengoMose nako konke kuqeqeshwa kwakhe uMose isilelo yikho isihlathi esivuthayo sasinako lokho mfowethu uRadela isilalelwe yelokho isihlathi esivuthayo sasinako futhi ngelilingelanga azasha futhi umfowethu nebandla lapho ngaphandle nje kwemikhawulo edolobha yakhona laseJeffersonville umsebenzi ngempela ngokubeka wenkosi elinye lamabandla akanye nalele ethabenekele futhi ngizothanda umfo wethu Don Radel ngiyambona ehlezi emuva lapha engihamba ngezinyawo zakhe futhi yanikeza umkhuleko kuba umoya ongcwele usebenzise izwi lokhu kusa ngendlela angalibona ngayo lesetshenziswa Holy Don uma uthanda sisakhothe umsakhanda ethu
Yes, Lord. Amen.
Yebo Nkosi, amen. Asibhenge manje ngokufunda kumbhalo njengoba ngiguqula lokho ebengizokuzwa kulukukusa ngibe nakho emqondweni ngisho emva kokuba sengizwe ngaleli phimbo le businessman ngiyazi ngibe nomqondo omncane ngalokho uqobo lwami futhi asibheke kumhako ngcwele sahluko seshumi futhi siqale ngevesi leshumi lesikhombisa ngiyakholwa yindlela enginakho lokhu kubhalwe phansi lapha
And when he was gone forth into the way that came
wagijimela kuye eguqa kuye wambuza wathi fundise umudle ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila kuphakade na
Jesus
wathi kuye ngibizelani ngokuthi ngimuhle na akho umuhle munye kuphela ukungukuthi uNkulunkulu
Thou knowest the commandments
of the ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakaza amanga, ungamamuki umuntu utsho, yazisa uyihlo nonyoko wakho, yepha waphendula wathi kuye, mfundisi, konke lokhu ngikugcinile kwasebusheni bami.
Then Jesus beholding him,
uJesu wayezembheka esemthanda wathi kuye, usilalelwe into yinye, hamba futhi uthengise ngakho konke onakho, uphe abampofu khona uzakuba namagugu ezulwini uze uthabathe isiphambano sakho ungilandele. Kepha wanyukumala ngalelizwi wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu.
The Lord had his blessings to the reading of the word.
Ngizobala kuncane uhlobo lokusho kuncane ukuthi ngakuyifuna gospel businessmen abanye babo njengoba thina bafundisi sazi bebezothi kimi awusho ngumshumayeli uyini wenzani ngakulawoza amabhizinisi na ngathi ngingosomabhizinisi bathi soboni ibhizinisi okuye na futhi ngathi isiqiniseko sokuphila kuphakade yabo hayi umshwayelensi manje isiqiniseko Sinseke sibusisiweyo uJesu ngowami. Oh, isandulele sinjepho senkazimulo yobuNkulunkulu, indlalifa insindiso, ngatheke nguNkulunkulu, ngizalwa ngumoya wakhe, ngakezwa egazini lakhe. Futhi ngizothanda ngokuba lokhu ngosomabhizinisi, futhi osomabhizinisi bathanda ukukhuluma ngamagama ebhizinisi, futhi ngifuna ukusho kosomabhizinisi nosomabhizinisi besifazane, futhi ohlezi lapha, ngifuna ukuthatha le ndikimba. Ukuqala futhi ngiyibize ngokuthi ukutshala izimali manje kakhulukazi noma imubi umuntu ongusomabhizinisi ukhathalela ukuhle kutshala izimali okuzwakalayo uma ungusomabhizinisi kungukuthi ukhathalele kulokho futhi usomabhizinisi uhlala njalo kukuthize okuhle ukutshala izimali okuzwakalayo.
You know, it's
futhi ngizokhuluma kini kulokhu kusa nge ukutshala imali okuhle kunakho konke engikwaziyo futhi ngivune nilalelisise ngokuthi ukutshala izimali.
Now it's not a good policy at all.
Manje akusiyo ipolisi enhle nhlobo kusomabhizinisi ukuthatha amashansi empeleni ukuthatha amashansi ukugembula futhi ukugembula akulungile asifuni ukugembula ngalutho ngoba akulungile. Bange balaba lapha cebakelanga niyazi omunye otheka thengisela abanye noma ukuthize ongagxile kahle kakhulu kodwa angaveza ukuthize kuwo okuzwakala kahle kakhulu ubuyothi ohe futhi nje undizele kukho futhi ngenkathi kwenza into yokuqala uyazi uzithola ungesenamali. Kodwa uma umuntu engokahle sobhizinisi osile ufanele ukuqala azame ukuthola ibhizinisi egxilile efeme endala ethembekile. Futhi khona-ke akusiyo into enhle kusomabhizinisi ukugcina imali yakhe ephaketheni lakhe. Uma ugcina imali yakhe ephaketheni lakho ingeke kuholele lutho kodwa ufanele uyisebenzise ndawo ikhiphe futhi khona-ke bhekisisa ukuthi wenzani ngayo. Manje ngicabanga ukuthi lolo hlobo lwamagama ebhizinisi ebesingaba kulo ngicabanga ukuthi kuyinto enengqondo enhle ukuthi zicabanga ngakho ngaleyo ndlela ngalokho engikuzokusho. Manje sitshela ukuthi uma sineziningi kakhulu namhlanje ezweni izindlela ezinqamulelayo nokuceba ngelanga futhi bagxumela phezulu lapha nalapho futhi nje nganginomngane owathethela konke kongelela impilo yakhe entweni ethize njengalokho lokho omunye umuntu amtshela khona utshala imali yakho lapha loku nje yikho lokhu yikho futhi indoda yabuka esithombeni esipendiwe esasiphambi kwayo futhi yatshala imali kongelela impilo yayo yokulokho futhi yalahlekelwa yikho konke inakho ngobusuku bubodwa nje ngezinsuku ezimbalwa futhi ifemu yavalwa futhi lapho bahamba. Manje umuntu oyisiphukuphuku kakhulu kwenza icebo lokuphamba elinjalo okahle umcabango ozwakalayo angeke enze ibhizinisi kulolo hlobo lwezivumelwane nebo kuqala ufanele uhlole ifemu ozosebenzelana nayo futhi uma ifemu ingalungile unendaba ukuthi unikeze siphakamise sithi kanjani ngelo kwenze lokho uma ungosomabhizinisi okahle ungeke uthathe amashansa njengalawo imiholo yempilo yakho ukutshala imali kokunjalo futhi manje kukhuluma lokho okufana nokuhambisa nayo kunenqwaba yalezi zinto zaze nkolo kuqhubukayo ngosuku lokugcina lokho ngokuthi kwenze ngobusuku bubodwa futhi kulobu busuku ngumculo wasebhareli futhi kusasa ushumele evangeli angiye entweni enjengaleyo qhabo ngicabanga ukuthi umuntu ufanele ahlolwe kuqala cabanga ukuthi laba abaningi bethu mahlele epentekostali esithe kwehlisa kancanyana lapho ngoba sithathe owesifazane kulobu busuku ungowundule izingubo eplatform ndawndawo futhi ubusuku obulandelayo phandle lapho ecula ndawndawo futhi ephuma futhi nebhayibheli phansi kwengalo yakhe inkosi imbizile ukushumayela ngikubazi lokho lokho kulukile kodwa cabanga ukuthi owesifazane udingeka ahlolwe kuqala kunjalo makuhlole ake imbewu ikhulu kwesikhashana futhi kubonakala ukuthi inhloboni yempilo esemuva kwayo sizathi ungisho abantu ozohambisana nabo angeke bakukhole ubufakazi bakhe noma ubufakazi bakho wesilisa noma kungaba yini uma bembona ngobunye ubusuku noma yena wesilisa ngobunye ubusuku ebhareni futhi ubusuku bolandelayo phandle lapho nevangeli bathi inhloboni yayo yamahlaya ukukhohlisa belani na kodwa uma lowesifazane ephile leyo mpilo enjalo edilobheni shana futhi ngakubantu baze babone ukuthi kunoshintsho kulowo sifazane kodwa ke ubufakazi bakhe buzovela kuze kube yilonkathi uzobangcona uma ezophila nje impilo kuze kugxiliswe manje asifuni lokhu kucabangelaka futhi asifuni ukukugcina ngoba uma ugcina imali yakho ngithi amasela azokugqekeza futhi ayitshonge futhi uma unalethize enhlizweni yakho kunkulunkulu futhi ungeke ukuzwakalise nokunye nokunye futhi ube uloku nje ukuhlehlisa awu kamuva kamuva futhi lezo zifiso zincane okwaba nazo kukhonza unkulunkulu sizothatha kuwo udevel uzongena bese kutshontsha lokho bese kuthi-ke ungeke uphinde ube nezifiso ukumkhonza ngakho uma unesifiso esincane kufanele kube nokuthize kukulethe ngisho kulokhu kudla kwasekuse kulokhu kuza kunokuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi futhi kufanele kube nesifiso esithize kuke njalo ngeke ngisho ube lapha manje ungavumeli leso sifiso siconsisele phansi entweni ethize encane ukujoyina noma ukuxhawulana noma fafazwa noma ukuthize phandle lapho ngizithole ifemu yangempela egxinile ukuthize okulungile ngempela femu ethize enhle ethembekile khokela imihlomulo emikhulu ndlela ofuna ukwenza ngayo kutshala izimali zabo kuyinto ethize esizayo futhi ngiyacabanga isizathu ngicabange ngalokhu kulokhu kubusa ngiyakhola ngaliqembu nekuyilo mbuso esemncane esicebu lo mfo semncane njengoba simazi njengoba ebizwa ngombuso esicebi wayengumfo omncane alikho kungabazi simile sihle wayekhula ekhaya elihle mhlawumbe ekhaya elikukhola kakhulu ngendlela asondela ngayo enkosini ujesu Jesus wathi kuye gcina imiyalo wayesethi lokhu ngikwenzile ngikugcinile lokhu wasekubusheni bami ngikwenzile lokhu niyabo wayenenembuve elihle lokho kusho lukhulu ngoba ngokwetshelekile mhlawumbe wayengeke neze asondele kujesu kodwa kufanele ukuthi yayikade ikhona into ethize kojesu eyaheha ukunaka kwakhe ehlukile kuleyo ivame kuyo esinakhekoni lakhe ngoba niyabo ujesu wayehlukile njengoba lo mfosi omncane lapha ubesanda kufakaza ovele esikhungweni semudi ibhayibheli ezandle lapha indawo enkulu akukho kungabaza nhlobo kodwa niyabo ngolunye usuku wathola into ethize niyabo yayehlukile futhi wavezelwa ithuba
And this young man was presented
Nalensizwe yavezela ithuba lokutshala imali ingusuba bhizinisi njengoba yayinguye umbuzi usobala yayinencaba enkulu nojesu Jesu wayazi ukuthi kwakunamandla amakhulu okwenza kulensizwa ngoba iBhayibheli lathi yembheka wamthanda. Kufanele ukuthi wayekade ele uhlobo oluthize lowo mfa enesimila sihle nokusondela kwakhe kwaba nesithunzi. Ayizange ikhuphuke igijime futhi ithi njengomunye uRico omncane walolu suku wayengathi awusho wena woza labashumayela loko kwakungesikho kusondela kwakhe. Yenyuka esithi mfundisi omuhle nebo mfundisi noma thisha ngingenzani ukuba ngibe nokuphila okungula phakade na? Manje nebo yayitholile kuJesu nakuba yayiyigcinile imiyalo nakuba yayikade ithembekile esinagogeni layo nasembangeleni kodwa nokho yathola ukuthize kuJesu lokho kwaveza lokho kuphila. Manje umthetho awunakuphila kuwo nhlobo ukuphila. Umthetho ngiyaxolisa, umthetho kuphela uyiphoyisa lokukhomba ezonweni zakho kodwa awunamusa kuxolele isono sakho kuphela kukhombisa futhi kutshela ukuthi uyisoni. Nalokho kusentiwe sekubuze kwalethwa kwawenzelwa ebukristwini isimo sinje ukuba sisho nje ukuthi besifanele futhi senze isimemezelo sezivumo khona noma imithetho imithetho yedolobha yobukristu futhi sikwazile impela ngokuba khona kwezihlakaniphi kuveza lokho ezweni kodwa yabo asibatholi bakuthanda njengoba bebefanele ngoba akunakuphila kukho. Yabo thina sifanele sithole into ethize wonke umuntu buka endlule ekhethini kulokho ndawo ngaleya avela khona futhi uyazi ukuthi uzofanela buye ngolunye usuku. Wonke umuntu ufuna ukubona lokho, ufuna ukwazi ukuthi yini engaleya kwalokho. Esithe ngempela isithombe uJesu wathi nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu niqaphelile akazange athi nxa ekhishwa kumuntu kodwa nxa eziphumela ngentando yakho uqobo. Nxa umoya ongcolile esephumile kumuntu bese buyela kulomuntu bese thola ukuthi indlu abehlala kuyo eshaleliwe yahlotshiswa khona-ke uyahamba bese lanabayo devela abayisikhombisa abadimoni omoya abangcolileyo bese ngena kulomuntu bese kuthi isimo sokugcina salomuntu sibe sibi ngokuphindwe kasikhombisa kunoma besinjalo ekuqaleni. Uqaphelile yini ukuthi udeveli waziphumela ngentando yakho qobo futhi wazibuyela ngentando yakho qobo na? Manje uma lendlu bese kuvele kuhlalwa kuyo ngenkathi ebuya ubengeke akwazi ukungena kodwa yabo uthole nje ishaneliwe futhi yahlotshiswa. Isitsho besihle impela salesimile njengoba besingacabanga namhlanje umuntu oyiyi ozama ukucabanga ukuthi uya ezulwini ngenxa nje yokuthi uyeke ukugembula noma mhlawumbe uyeke ugijima nosifazane ongesiyo mkakhe noma wayeke ophuzo lwakhe ngosuku lonyaka omusha wayese kuquka indleleni ahamba ngayo wasejoyina ibandla. Yebo, yebo, kamwenzi ngempela, kaphendukile. Ungwele similo nje. Futhi udevela sebenzisa abanezimilo kuba nje aphume futhi enze kumele okungubuwula. Kanti ngempela, manje ngempela kaKristu ophilayo awekho lapho. Yabo baba, izwe lifuna ukubona uKristu. UJesu wathi, ngingumvini, nina ningamagatsha, negatsha lifakaza ngomvini, ngoba lidonsa amandla alo nokuphila emvinini. Umvini okuqala, igatsha lokuqala laphuma kulomvini lona babhala incwadi yezenzo emva kwalelo gatsha. Sibona indlela umoya ongcwele wenza ngayo kulelo bandla lokuqala, lelo bandla lephentekoste. Bese kuthi-ke nxa sisikholwa ukuthi uma lo mvini wasekuqaleni uke waze waveza elinye igatsha, bayobhala enye incwadi yezenzo emva kwalo ngoba ngokuphila kufanayo kusemvinini. Uthi uma igatsha lokuqala liveza isixheke sama-grapes bese kuthi-ke sithole isixheke phandle lapha esinamakhaba emila kuzo noma amathanga noma okhukhamba, siyazi ukuthi akusikho ukuphila kusemvinini. Ngakho-ke ngiyacabanga ngisho nalapha besingazibiza thina ngamaphentekostiyali wehlulekile kumele into yangempela uKristu asibekele yona ukuba siyimele umoya ongcwele nokuphila kukamoya nebo simele ngezinye izikhathi amadlingozi futhi simele ukujabula kodwa nalokho kuhle kodwa kusenokuningi kukho kunalokho kunesithelo esihambisana nakho ukuthi umuntu elambile ubheke lesi sithelo sikamoya nalolu uhlobo lokuqina lalokujesu ngoba ujesu wayesenguye nje umuntu ejwayelekile ujesu wayengunkulunkulu wayengasilelanga lutho kunkulunkulu hhayi nje umprofethi nokho wayengumprofethi wayengunkulunkulu umprofethi wayeyiyimbo okwakuhlala kuye konke kukankulunkulu kuye kwakungugcwala kobunkulunkulu ngokomzimba uNkulunkulu wehla ukuba abe ngumuntu ukuba afe uNkulunkulu wayengeka afa njengomoya ngoba wayengeka afa ungophakade futhi wayengeka afa kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuzenza yena uqobo ngendlela ngangokuthi wayekwazi ukuzwa ubuhlungu futhi wayekwazi ukuzwa nokuzwa ubuhlungu uNkulunkulu wayengena kubuza ubuhlungu njengomoya phakade kodwa ngenkathi yaba ngumuntu wakwazi ukuzwa futhi ezwe ubuhlungu nezilingo umuntu endlela kuze njengowadamu no-eva ensinini yesideni nawoke umuntu kusukela lapho wadingakabe yilokho ukuze agcwalise umthetho wakhe uqobo ukuze kuthweza yena uqobo umthetho wakhe uqobo wayengeke aba ngumuntu wesibili wayengeke aba ngumuntu wesithathu wayengeke aba yilutho kuye kepha umuntu yabo wadingakabe nguye kuba benginamandla umthetho wa le nhlangano yebandla kulokhu kuza ngesilinganiso esifanayo anaso ngomhlaba futhi ngithi uma noma ubani obuka insika ufanele afe nalolo sifazane omncane ekatanuko ohlezi lapha abuka insika hawu bengingathi empeleni uyisifiki nje phakathi kwalokhu makafo ukufa kodwa nokho ngiyalidabukele inenekazi bengingathi manje-ke le ndoda laba mayifa endaweni yalo khawa lokho kungeke bulunga awu ngithi ndodana yami iphilipoli ngizotetela uphilipoli afe endaweni yalo lokho kusalokhu kungalungile ngoba ukuzwa ubuhlungu uphezu komunye umuntu futhi kungishiya ngisithezekile kukho kodwa indlela kuphele ngingalunga ngayo njengoba unkulunkulu elungile bekungawe ngokuthatha indawo yalo ngifanele ngithathe indawo yalo ngakho-ke uNkulunkulu wadingeka abonakalise enyameni ukuze ezwe ubuhlungu bokufa indlela kuphela ayengaba ngayo nangaleyo waletha ukuhlengwa nale nsizwa yabona kujesu into ethize engaphezu kwaleyo imiyalelo eyayinayo manje ngiyakuqonda lokhu benumzane abahloniphekile mhlawumbe kungesikho kukholweni esizama kukumela singabampofu abangamba mele lokho esizama ukukusho mina qobo lwami nekhanda likhotheme nenhliziyo umlezo nikwe mina webandla ngalolu suku ngingompofu omele wona futhi impilo yami nakuba ngizama ukwenza lokho okulungileyo ngineyami impumelelo nokungaphumeleli kodwa ngilicela ukuba libuke ngiyikho engikho bubani ngikushoyo ngikhuluma ngaye inkosi ujesu nguyo yinsindiso nalo mfo osemncane wakubona lokho ukuthi lo muntu impela wayenonkulunkulu kuye wayekwazi ukubuka phansi ezinhliziyweni zabantu futhi abone ukuthi yini eyingalungile futhi wayekwazi ukubatshela ngayo wayekwazi ukuvusa abafileyo emva kokuba sebefile manje wayazi ukuthi umthetho awenzanga lutho olunjengalokho wayazi ukuthi ibandla lakhe ukuqoba lenzanga zibangalisi ezinjengalokho lokho buza ukuthi uNkulunkulu ka-Abrahama u-Isaka kanoJakobe wayephila wayengena kufa kodwa wabona konke lokho uNkulunkulu eyikho kulo muntu ethiwa uJesu inhliziyo yakhe yalamba futhi wakwazi lokho nokho wayeba yilunga lebandla likade lilunga lebandla mhlawumbe ubaba wakhe wayengomunye owabakhulu umphatheli noma omunye wezikungu ezinkulu noma inethize ebhodini nomfana wayekhulisele kulowo mthetho futhi wayewugcinile ngenhlonipho yokuzijoba futhi wawuhlonipha nokho phansi phakathi labo akunenethize eyayilangazelela ukuthola enye into ethize ngithemba ukuthi lokho kusenhliziyweni yawonke osilizwe nesifazane lapho kulokhu kusa ukuthola into eyiyo ngempela niyakhumbula ungeke wabuya beze uwenza umzamo wesibili ufanele kuthole manje indlela esihlahla esincike ngayo yileyo ndlela esiwa ngayo akukho mbhalo wokuphenduka emva kwalokhu lokho ngokuthi leso yisikhathi sakho manje akunalabo ukuthi kuba ngokuthandwa kabantu kanjani namhlanje nesihlanzo ndawo ndawo ayike nenjalo ayike into enjalo ebhayibhelini balotshwa kwezinye zezincwadi zikamakabhizi noma enye into ethize kodwa lokho akwenezelwanga kulo futhi bukani kuleyo ncwadi eyodwa isihlanzo siyaphathwa nokho kulo lonke ibhayibheli aziphathe ndawo ikempeleyeni ujesu ekhuluma ngale nsizo efanayo ngenkathi ifa wathi kubekiwe umhosho kungekho muntu oke wawuwela futhi akasoze abakhona emva kokufa niyabo nalokho kuye kuxazulula ngenkathi ujesu esho njalo manje siyathola kulokhu ukuthi lokhu kulamba kwalokhu ukuba ngunguphathina noma hhayi uphathina kodwa umthombo wokuphila owawukhona kukristu lovasemncane wayefuna ukuba ingxenye yawo lokho nje ujesu ayelapho ukuba kunikeze ukuzalwa okusha yabo lokho esinako namhlanje ithuba lokwemukela ukuzalwa okusha ukuthi sibe yingxenye kankulunkulu niyabo amadodana namadodakazi kankulunkulu niyaqonda na qabelani njengasona nje ibandla kade layikhohlwa indawo yalo ihlelo ngokuhamba ngobumpumputhe lisuka kulokho ngempumputhe ngehola impumputhe bukani ukuba bengilethonse lilodwa lolo inki omnyama epenini lami lapha futhi nginalo le nkomishi igcwele isisu samabala noma ubhavu ubekwe lapha ugcwele isisu samabala abesifazane abasisebenzisayo manje kwakuvamise ukuba isisu samabala awu uma nginalethize yembe lami ngenkathi ngisengumfana omncane nje umama wayevamise ukuthola amafutha amalahle noma okunye okusangafutha itepetini noma inethize futhi yakubeke phezu kwalo futhi ezama ukususa umbala webala kodwa kuphela wayelandisa kodwa kwakungekho konke echashazene lilodwa kodwa manje sebeqamba ukuthize kubizwa ngesisu somabala futhi he leso sisu somabala siyosusa lelo bala khona manje awu kwakukhona umthetho kankulunkulu ukuthi ngaphansi kwegazi lewundlu elingasisusanga isono nje lasisabalalisa futhi uma umuntu onile wayewela igebe elikhulu uma onile kude le wazehlukanisa yena umqobo kude le kunkulunkulu engazishiyela indlela ebuyela emuva kodwa unkulunkulu siyawile sitshambile wemukela isibambiso sakhe futhi lesi sibambiso zahlala izinkulungwane zeminyaka kodwa sasingasisusi sona kuphela sasisisibekele isono kodwa uma hhayi kukhiqiziwe kodwa unkulunkulu emandlela akhe kudala wadala inkamuzo legazi ngaphandle kwezifiso zenhlanhla esizalweni sentombi elingasibekele kuphela izono kushiye isono lisithatha lisisekude le kakhulu size singabibikho ngisho emqondweni kankulunkulu futhi balezi ibhuloho kuwela igebe kodwa lisusa igebe ukuthi consisela leli thonsi lo-inki kuleli imbondela lesisumabala noma kungaba yini uzophinde uthole lo mbala futhi wabe lapho umbala na manje sithola ukuthi ekwenzeni umbala angaza ngisuye usokhemisi kodwa nje ngiyasho uma bekungaba khona usokhemisi ohlezi lapha ungacabanga ukuthi bengiphazamiseke ngokwengqondo noma bengingazi ukuthi bengikhuluma ngani uma ngisebenzisele amagama kodwa nje kunenza nazi ukuthi ngichaza ukuthini ake sithi manje umbala manje kuqala besingathi uvela uhlobo luthize le-acid awu khona-ke i-acid iyavelaphi na? Sikuthatha buva futhi sithi awu kwakuwuhlobo luthize lwe-acid lahamba nolunye uhlobo lwe-acid ukwenza umbala okungukuthi munye kuphela umbala osekuqaleni futhi lowo ngomhlophe zonke siyakwazi lokho eminye iy'mpendukezele sisuka kuwo akukho mbala kuphela umhlobo yilowo mbala kuphela wangempela khona manje siyathola ukuthi le sayensi ephathelene nezithako zemvelo sizokubuyisela buva umzuzwana nje futhi siyathola ukuthi mhlawumbe kuthi kuyangena manje kuma-atom awu sizothi i-atom b wokuqala iphindephinda nge-atom b c iphindephinda kane kwenza omnyama uma bekuyi-atom b isishiyagalombili buyophuma uphinge bese kuthi-ke umsuka wezinto emolekhuli iphindephindwa ngomsuka wezinto emolekhuli iphindephinda ngokuthi nokuthi kuphuma omnyama manje lapho kukhombisa ukuthi bakukhona ubuhlakani emva kwakho okwakhipha omnyama bese kuthi-ke uma ukuthatha ngaleya kwalokho futhi ngaleya kwalokho ngokuinqobo nje uma kungokudaliweyo kufanele kuvele kumdali akusoze kwabakhona okudaliwe ngaphandle komdali manje siyathelaka ukuthi uma lokhu kungena futhi wonke umbala impendukezelo futhi noma yini ngaphandle kwengaxutshiwe nalutho indodana kankulunkulu emsulwa kuyimpendukezelo futhi yini sana na ngungukulunga kuphendukezelo yini ukuphingana iseze unkulunkulu esimisayo ukuba nje agcwalise umhlaba siphendukezelwe yini amanga na iqiniso livezwe ngokungesikho ngakho niyabo yonke into manje iyimpendukezelo futhi umbala osekuqaleni umhlobo sizofanele sibuyisele lokhu kwakumhlobo nokwakumnyama kuphendukezelwe ndawo kodwa uma kucaciselwa kulokhu lo into ucaciselwe kwisisu samabala usithumela le muva futhi kumhlobo nje njengoba isisu samabala sinjalo awusoze wakuthola futhi kuphelile kuze kube phakade manje onke amadlindlozi akho njengoba thina abantu bephentekostali sithanda ukugquma nokumemeza ngiyakuthanda ngikholwa ukuthi lokho kulungile siyathanda ukukhuluma ngezilimi ngiyakholwa leso isiphiwo sikankulunkulu njevele angazifanisa nanoma yini ongayiveza kulowo muga kodwa qabelani khona-ke kukhombisa ukuthi okuthize kuyiphutha ukuphila kukakristu akukho bhozi kwedlula ebandleni ngempela ukufanele kwenze ngayo umzimba umlobakazi akuhambi kwedlula lapho ngendlela okufanele kwenze ngayo manje ekugcineni kuvimbela phezulu ndawo qabelani uma lokhu izono zakho zivunyiwe futhi izono zakho zicathisele sisamabaleni segazi lendodana kankulunkulu lithethelela isona kakhulu ukuthi sifakwa lwandle lokukhoze lukankulunkulu futhi asizophinde ngisho sikhuntshule ekuboneni kwakhe enhlobo khona-ke yini ukuthi ngabe lokho kuyamenza umuntu na indodana kankulunkulu unkulunkulu akakukhumbuli ukuba ube yisoni indodana indodakazi akusekho ukukhunjula kwesona nhlobo unkulunkulu zifakwa lwandle lokukhodla isisu samabala ulwandle lokukhodla igazi likakristu elachithela wena futhi ngakho-ke khona-ke wena nonkulunkulu ningubaba nendodana ngomusa kajesu kristu hhayi nganoma yini oyenzile kodwa ngomusa wakhe ningamadodana amadodakazi kankulunkulu nomhlakanyeli wezibusiso zakhe nowamandla akhe nowokuphila kwakhe ukuphila kwakhe kukuwe ngokuba uyindodana kankulunkulu o uma ibandla belingasi ngamela lokho kuphela umangalisa ujesu athi uma nihlala kimi nezilami kini kodwa-ke celani nikuthandayo niyabo imisebenzi engiyenzayo ujohane we-12 okholwayo wavuma futhi akholwe yimi niyabo imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza ngoba unkulunkulu usesekolweni njengoba nje wayekukristu hhayi kugcwaleni aye kukho kukristu kodwa ubuwe njengoba wayenjalo ngoba uyindodana kankulunkulu ngojesu kristu o kwaba kanjani ukuba lensizwa nokuphila kwebandla layo babone ukuthi lokhu kwakungokuthize enkosini ujesu futhi yanikwa le nkinga ubuza kujesu lokho kwakuphambene nebandla layo kodwa yayinesibindi yayinokuthize ngayo okwakufuna kuthola ukulamba futhi yeze enkosini ujesu Jesu.
And this young fellow,
futhi lovo somncane cabanga ngaye nikwanga leyo nkathi ithuba lalokhu kutshela imali kodwa wayengakhathalela kutshelelwelu kwemali okunjalo kwakulungile uba wayengaqhubeka ahlala nabangani bakhe futhi aqhubeka ahlala ezintweni ayezenza futhi azingenise ngaphansi kwakho futhi nokho engavumi ukuzinikela manje laba sitshela khona inkathazo enkulu namhlanje kuse ibandla lazomba lapha lesi sikhungo leso lomfo somncane lapha evela kuso nje futhi lezi lomfo ibhaptisi yohlezi lapha ngabelazi lelozi baba bangabafundi bezwi futhi noko uma be bathi awu siyakukhola siyakwemukela unjengebhandela nje lomuthi selapho niyabo hhayi selapho sesimilo siliveza kuphila kukakristu niyabo uma uthethe ivangeli khona ngeke uba yingxenye evangeli futhi uma uba yingxenye yaleyo njengophetha ujakobe ujohane nabo leza ipentekosti impilo yakho ingenye incwadi yazenza ephilayo ayika indlela ngaphandle kwakho ujesu wathi kumakho 16 lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kodwa abantu bayofunda futhi bedlule emakholeji nezikolo ukukufunda kodwa bafuni lutho kwakho bona qobo lwabo nokho bacabanga ukuthi banakho ya bacabanga ukuthi banakho kodwa izenzo sikhuluma kakhulu kunawo wonke amazwi niyabo impilo yakho yakho yakufakazela noma ngabo kuphi futhi lo mfo wayengakhathalela kwakunjalo nakuba lo kokukhulu kutshala imali kwakungesikho nje into iyangobusuku obubodwa kwakungesiyo nje into ethile ujesu ambuza yona woza gxumela kukho ujesu wayekhonjisisiwe indodana kankulunkulu wayengakanjani umuntu ethuneni lapho umuntu efila ilela khona futhi athi lazaro uphuma loko kwakungesuye nkulunkulu na wayengaba kanjani umuntu emkhunjini ngenkathi odevela abayizinkulungwane eziyishumi bolwandle babefungile ukuthi bayomminzisa yena nabafundi bakhe ngalobo busuku futhi wakwazi ukubeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudosa isikephe futhi yabuke phezulu futhi athi thula uthi du nemimoya namagagasi kwamlalela na wayengabuka kanjani umuntu phansi enhliziyweni yomuntu futhi athi wenze ukuthi nokuthi 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 kwakufanele kube ngunkulunkulu kwaqinisekiswa futhi akacelanga nje ukuba tshale imali ecele thize ukuthi nje umcabango ingane kane noma inkolo zethize kwakhonjisiswa loko kutshela kwake imali okwakuyoba kukho uma ngabe wayethe manje angazi ngalokhu kodwa niyabo wambiza ngokuthi imfundiso omuhle futhi wazi ukuthi kwakukhona ukuthize kodwa nokho wayengalungele ukuthatha umuthi ngoba ujesu wamcela ukuba enze ukuthize futhi yiloko esithiye esikwenzayo phakathi kwabantu namhlanje ukuthi ba bayakholwa ukuthi kukhona unkulunkulu akukho umuntu onobuhlakani obuhle ngepho wazi ukuthi kukhona unkulunkulu ngoba uma engamvumi unkulunkulu ibhayibheli ngokucacile lithi akaphilile kahle emqondweni uyisiwule niyabo ibhayibheli lathi isiwule sithe enhliziyweni yaso akukho unkulunkulu manje kodwa uma ikholwa ukuthi ukhona unkulunkulu kodwa nokho engavumi ukuzehlukanisa ngendlela efanayo impela ujesu ayecela ngayo lensizwa uzomabhizinisi asemncane ukutshala izimali zakhe wabona into ethize kujesu lokho abanye abantu abangakaze babe nako wabona ukuthi kwakukhona into ethize ujesu ayinayo ukuthi labo baphristi babengenayo wabona into ethize orabi abafundisi akukho namunye wabo wayenayo kodwa wakuvuma kujesu futhi wakuvuma ukuthi kungunkulunkulu kodwa wacabanga awu uma ngingangena ngani futhi ngingenzi konke lokhu ngizophuma ngithole kodwa wathola ukuthi yinye kuphela indlela yokuza futhi lapho ize lifanele lifunde khona namhlanje futhi ukristu ngaleyo ndlela hayi bandla ayikungenisa enhlanganweni ihlelo emahle njengoba njalo futhi angiphambene nawo ngaleyo ndlela kodwa nokho ufanele uqonde ukuthi ngukristu kuzala okusha madoda anina bosomabhizinisi bakuleli dolobha angigxeke amabandla enu njengoba nihlezi lapha siyanithokozela nilapha kodwa ngizama ukunidayisela isiqiniseko kulokhu kusa angizami ukunidayisela khona ngomelo lokhu wale femu futhi ngingifuna kunitshela futhi ipolisi yomshwalensi mahhala niyabo futhi no ikhonjwe kahle emhlabeni namhlanje ukuthi ujesu kristu yena zolo namuhla naphakade yonisebenzi yakhe efanayo izibonakaliso zakhe ezifanayo ivangeli lakhe elifanayo izwi likankulunkulu elifanayo ukhonjwe ngokuphelele njengoba kunjalo ngaleyo nkathi manjeni lapho kulokhu kusa ngezizathu ezithile niyabo ngani nizele ini lapho empeleni na kungokukhenyezayo kuncane phakathi lapho kukutshelayo manje angisho ukuthi shiyani ebandleleni yanini ebandleni leni ungumuntu ongcono kunoma ubunjalo ngenkathi ulishiya futhi uzoba ukukhanya kuhlezi phezu kweguma isibane esikhanyisiwe futhi esingamboziwe ngobhasikidi nizoba nokuphila okuphakade.
It puts a man right back.
Manje siyajola. Ufaka umuntu emuva ngoida weli lapha abantu bekhona namhlanje. IBhayibheli lathi ngapha nginombhalo obhale phansi lapha ngithanda ukuthathisela kuwo. UJesu washa sahlukwese sithathu sesambulo ukuthi ibandla laseLawodikiya, ibandla laseLawodikiya unyaka ugcina webandla futhi sonke siyagola ukuthi siphila isikhathi sokugcina futhi lona unyaka webandla ogcina. Manje qathanisa la nyaka webandla naloyo mbuso osemncane baqathanise.
Now didn't Jesus say
manje akashoko yini uJesu ibandla laseLawodikiya lalicebile ngifuyile ngiswele lutho leza kusiza yini simbo sembandla namhlanje na.
And yet Christ has unfolded himself.
Futhi nako uKristu uzobulela yena uqobo ngeminyaka ebandla emithathu ngoLuther, ngoWesley, nangonyaka ephentekostali. Uthi uzobulela yena uqobo ezwini lakhe ngokulungisiswa kumcelilizo nombhabhathizo kamoya ongcwele ukubuyisela eziphiweni. Futhi manje inkombe eqondene naye yakhe uqobo phakathi kwabo niyabo?
Trying and you rich young ruler.
Ezama futhi wena mbusi oyisicebe sisasincane boso babusiness baseChicago kulokhu kuza niyabo Lawodiki siyajola yonke iminyaka ebandla uJesu wayesalonke sebandleni kodwa onyaka waseLawodiki wayengaphandle ngongqothe zama ungena.
And this is the age
futhi lona ngunyaka ukuthi uma kubonakalisa kukakristu kufika ngokuphelele kakhulu emfanekisweni kakristu ebandleni lakhe kuze kuthi amabandla njengoba kufuekashile esikhashane esedlule livale umnyango futhi noko ubi ngojade ngongqoda uma umuntu elamba noma oma.
Do you understand?
Ngiyakubona na thina ulindele umnyango ovaliwe uya waseLawodikiya ibhayibheli lasho ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela. Manje umeleni umehlelelelu livale umnyango emlazweni onjepho futhi isithunywa sinjepho hayi mina ngiwumfowenu umfo yinceku kanye nani kodwa isithunywa ngumoya ongcwele izizwakalisa wona uqobo ngezidalo ezingabantu ibandla uKristu alingcwelisela yona le nhloso futhi manje unikwe ithuba lokutshala imali kulokhu kuphila kuphakade ibhizinisi lakho lingahle limbe ngelivunywe ngokomthetho futhi elikhulu kodwa akukho bhizinisi elikhulu nakanjani kunokongiwa kokuphila kwakho uqobo unethuba manje ibandla lakho lingahle limkhiphe kodwa lonke kodwa uJesu akazeli lona ibandla nje noma yilibi nje iqembu elithize uzela abantu yedwa liyakwemukela umoya ongcwele umuntu ngamunye manje yilokho akuzelayo. Manje siyajola ukuthi unyaka webandla laseLawodikiya manje unikwa ithuba elifanayo ukutshala imali kumuntu ofanayo lo mbuzo isicebe esisencane ocebile wale nqabo wokusobala futhi kwanjalo unyaka webandla laseLawodikiya ule nqabo ngokusobala wamkhipha. Bathanda wenzani obuze semncane yini yini ayisho na hawahamba ayitebukile ngenxa yokuthi wayenengcebo enkulu kwakuyithuba elikhulu nokho wayecebe kakhulu ukuthi weza ukuthi kwakuyokonakala ingcebo yakhe. Yamagala uma kutshele kabhali kwendoda kubakewanisi noma edlangaleni noma mhlawumbe kutshele kabhali kwakhe ebandleni ngisho nanjengoba eluzi bekungaba kukhulu kakhulu kulelo hlelo ukuthi ubungasuka uhambe ethubeni elifanayo futhi lenqabe ngokubandayo ngoba belingona kalilisa ifa lakho lebandla. Ngiyamangala uma kwakho uma ubuphaza bakho bebandla inhlangano bubukhulu kwabanele kuwe kulokhu kubuza ukuthi bungasuka kulo abanye benu madoda bangabamba bandla futhi lihlezi lapho kulokhu kusa njengoba sobabhizinisi na kucabangeni umbuzo esitebo sisinani wanikwa lokho futhi wakanqaba futhi uKristu uyaphendula wayesathi unyaka webandla yokwenza into efanayo ngezinsuku zokugcina. Manje kuseChicago manje enibhekene nakho kwenza isinqumo isikhathi siyabaleka lifanele nikwenze khona manje yenzela uKristu isinqumo sakho ukuba uzalwe ngomoya wakhe. Manje sitshela ukuthi lesi sicebo zenza lokhu ngenxa yokuthi sasilithanda izwe sasithanda inhlanganyelo yaso nenhlangano yaso ngaphezu kokuba sithanda inhlanganyelo nenkonzo uJesu. Abaningi babo kulokhu kubuza bathi awu ngingathathwa njengomuke wenu maPentecostali ngingathathwa njengomginciko ongcwele uma ngeza into enje. Manje yiphi incebo yakho empeleni? Ngabe sebandleni lakho na? Ngabe isilako na ngoba ngabe isezulwini na ngokuba lapho kukhona incebo yenu lapho iyakuba khona nenhliziyo yenu. Ngakho alikwazingani ukutshala imali kulokhu kusa kokuphila na ibhizinisi lenu liyoba imilothe ngolunye usuku. Angazi lo mfowethu uprofethile nabafowethu njalo ngekakazi lebuya lokho kungaba njalo kodwa ngisho into eyodwa ngazi lokhu ibhayibheli lithi lo mhlaba uyosha iChicago ayigazi aze ibe nomlilo kulowo ezoba nawo ngolunye usuku. NguNkulunkulu, uNkulunkulu olungileyo angeyeke Chicago iphunyuke lilekelelwe uNkulunkulu njengoba umngani wake wakubeka ukuthi Jack Bo wathi uma uNkulunkulu ededele lesi sizukulwane sizedlulele ngokwedelela ivangeli nokwenza into abazenzayo futhi bephila ehlobuweni lasisona baphila kuzo izimilo ezimbi nokunye nokunye ngani beyobophezeleka ukubavusa iSodoma neGomora futhi aqalise ngokuwashisa waqothule. Ngakho bedelelile baligwemile futhi babuke uKristu ebusweni wona umnyakazi kaKristu ubungagazi ube yini enkulukazi yomhlaba wonke izehlisile ngaye wayesazweni ngezinsuku zenkonzo yakhe mhlawumbe kukodwa kokuthathu kwamajuda ePalestina akuzange kwazi lutho ngaye wazomuka yabo futhi abazange bakwazi isikhathi sasisize saba leyithi kakhulu kodwa ake sicabange kulokhu kuza ukuthi lolu usuku olukhethekileyo esinikeza lona njengabantu bebhizinisi ukwenza ukutshalwa kwemali kuJesu Kristu ukuba siyeke silungele futhi nje sishiye yonke into ekhona ethandeka kulelizwe ukuze sitshale incebo yezulu njengoba uJesu amtshela futhi uze ungilandele uthabathe isiphambano sakho. Hayi uthabathe ukuthandwa ngabantu kwakho labo wonke ubulethi impela dokotela angena ngoku yini enkulu ngempela kuba nawe lapha o dikoni wena kahle niyabo yisiphambano futhi wena abangahle bakubizi ngokuthi uyahlanya ukweduka futhi njengophawulo ubungafakazi ngendlela ethiwa ukweduka leyo ndlela enginikhonza ngayo uNkulunkulu wawo baba wethu niyabo sibe namanye amadoda phambi kwethu adingeka enze lezi zinqumo futhi khumbulani uPawulu ongcwele nombuso esitebe esisesincane bebhekene okwamavesu uPawulu wayendoda lethiwa elikhulu phambi kwakhe naye futhi wavezelwa lona kodwa walemukela. Manje ungabuka emphumeleni wabo bese uzibeka wena oqobo ukuthi umphumela wakho uzoba yini ungawesekela phezu kwezu ekuguqukeleni elingaguqukeliyo njalo yizwi likaNkulunkulu isithembiso sikaNkulunkulu. UNkulunkulu angeze into eyodwa bese kejika futhi yenze enye into ngakho futhi athi wenze kungafanele lento yokuqala. UNkulunkulu angeke uguquke, unguNkulunkulu, uNkulunkulu uyizwi. Manje lelizwi lekhonja kahle ukuthi lindodana kaNkulunkulu wabona into ethize kuJesu abanye abantu ababengenayo kodwa intengo yayinkulu kakhulu futhi inkulu kakhulu namhlanje ngebandla laseLodikiya. Kola kumlani baphuma esinagogeni ngoba lokho bamkhipha esinagogeni ngoba babengenandawo yakhe esinagogeni. Bakhipha uKristu enhlanganweni namhlanje ukubonakaliswa okuphilayo kwangempela okukhonjisisiwe izwi likaNkulunkulu eliqinisiwe obungekho muntu ongamelana nalo lifakazisa ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo ukuphila kwakhe kuphila kubantu bakhe kwenza into efanayo ayenzile. Kuzofanele kubizwe kodebele kubhule nayonke enye into kodwa kumlane izwi liyafana izwe lilode limelene nalo alithetheleleki neze kulelizwa noma izweni elizayo alisoze lathethelelwa. Ngoba ngunyaka webandla wokugcina bekungeke kwaba kweminye iminyaka kudingeke ukuba kube kulo nyaka zonke izikhathi zewashi ukuba nje besinezikhathi futhi ngokuzithandela sibeke phakathi lapha futhi sifakaze izaloku izwi likaNkulunkulu manje liyagcwaliseka lezi lokugcina ibandla elibizelwe ngaphandle uAbraham ni lisa sifanikiswe nesodoma manje kubulani weza kalisa ngokuyiko duka kukhulu ngesodoma niyabo manje wathi njengoba kwenzeka esodoma emihleni kaLoti bukani ubhini Grehem wasimodeni izingelozi izijuya ezandla zodoma zibizela abantu ungaphandle kubona ukuthi zingawathola yini amashumi amane abantu nje uNkulunkulu wayeyobaxegisela ngisho abayishumi futhi nokho abakutholi novangela mkhulu Billy Graham noJack Shula wenu bantu be-Methodist futhi uWarren Roberts wenu ma-Pentecostal ukuthi kwaba kanjani phandle lapho eBabiloni kulezi zinhlangano ebambisanayo kwakumlani u-Abraham akamelanga noma yimuphi labo wayengasiwo umuzi wayefuna umbuzo futhi wayeleqembu likanye naye futhi kwakukhona yedwa wabathathu owasala futhi wamkhombisa sibonakaliso sokuthi wayengubani efulathele ithende futhi wazi ukuthi uSara wathile ethendeni ukwehlulela kukamoya uJesu esho ngokusobala manje khumbulani lokho kwakungasekho nazinye esinye futhi sibonakaliso esenziwayo kwaze kwasha iSodoma. Into yokugcina ibandla elizoyibona bona uKristu ebonakaliswa emandleni yakhe ekugcwaleni ebandleni lakhe ngaphambi nje kokuba kwehle umlilo kumlani uLoti waba nguye umlilo owehla uvele ezibhakabhakeni hhayi hhayi emuva emihleni kaNowa amanzi afika kodwa uKristu wezwakalisa ukuthi hlobo luni lwenkonzo laluzoba semihleni kaLoti futhi manje sibona umangcwele waba phakathi kwebandla lakhe ngendlela efanayo sikubone sibuyelise eLawdekiya njengoba nje unjalo ngaleyo nkathi manje ake sitshole lapho ukuthi kungani le ndoda yayingena kutshala imali kule phoyisa omshwalense umnikaziyo ngenxa yokuthi kwakukhona kukhulu kakhulu ngakwelinye uhlangothi ayingafuni ukukuyeka futhi le ndaba ngebandla namhlanje akukho muntu onomqondo ophusile uphapha inkosi namandla noma yini engama futhi iphike ukuthi uJesu Kristu akashonge ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo kuze kube kuphi na ezweni lonke kukho konke ukudaliwe futhi ongeke asho ukuthi uJesu akashonge ukuthi kuseyisikashana neze icosmos ukuma kweze kungabe kusangibona ukuma kwebandla ukuma ezweni kwezwe bacabanga umbuso kaNkulunkulu awusiwo neze wezwe kuyindaba ukuthi bangaki amadoda ayizihlakanipho ongawamiza angigxeki bona labo bantu kodwa ngizama ukulikhombisa icebo lokuphamba usathala lenzile. Angeke ngikatshele ukuthi makhulu kanjani mina amaPentecostal ifuna nina abakabunge ufuna bonke abakamthathu ukuba bahlangane nani nani abakamthathu ufuna bonke abakabunge neChurch of God nokunye bahlangane nezinhlangano zenu ezavile amashumi amathathu nibe munye wena Methodist neBaptist nokunye indlela efanayo lomkhandlu wenkolo yonke yobuKristu ehlangana nje lapha kuleli viki izinkinga boya bafuna ukuhlanganisa kowodwa futhi bazakwenza babelithi bazakwenza benza umfanekiso kuze isile yabona ukuthi lona impela ibuba livelaphi na isile. impilo ngamandla futhi uyoba ngamandla kodwa kuyoba ngamandla liphutha uJesu wathi umbuzo wakhe wonke siwo walelizwe ukuba wawuyiwo umbuzo wakhe izithunywa zakhe zingamanxusa beziyawulwa kodwa wathi umbuzo wabi ngophezulu nebo umbuzo kaNkulunkulu awusiyo inhlangano angenza into enkulu ungamandla kaNkulunkulu moya ongcwele empilweni yomuntu ukushesha manje angifuni ukulihlalisa lapha isikhathi eside futhi sengivele ngilihlalise isikhathi eside kakhulu manje kodwa nje bengingaba naye eminye imizuzu embala na ya sizosheshisa ngicabanga ukuthi niyazi ukuthi ngikhuluma ngani ngingizo ake sihlole nje abanye babanikazi bepolisi yomshwalense yalokhu kuphila kuphakade owathatha lokhu kutshala izimali kuphileni kuphakade abanikazi bepolisi yomshwalense yezu likaNkulunkulu kumbulani lona nguNkulunkulu esimweni sencadwe amazwi ami angumoya washo uJesu angukuphila ngabo wakusho na washo lokhu futhi kuthi wala ngcwele sahlelo sokuqala ibhayibheli yasitshele ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ilizwi waba inyama njengoba ngisanda kuqeda kulitshela futhi waka phakathi kwethu zalokho kuyele zolo ulizo owayekhona ulizo khona ulizo zayo uyizo zonke izinto ebhayibhelini futhi uma ufunde ibhayibheli futhi ungambona uJesu khona kungcono ugibele uye muva futhi uphinde ufunde lowo mbhalo ngoba lokho ngubufakazi ngoJesu Kristu iTestamente elidala ezifanekisweni iTestamente elisha ligcwalisiwe manje-ke uJesu uyilo owayekhona umlando lo owayesemuva okuqala isiprofetho wayeziprofetho wayengumlando wayengamahubo wayeyinkosi uJesu futhi uyizinto ezizayo esebhayibhelini ngakho uyibo ubufakazi bukaJesu Kristu yibhayibheli manje nebhayibheli libiza ngezwi likaNkulunkulu noNkulunkulu uzofanele ahlulele izwi ngomgomo othize uma kubeka lapha nawo futhi ezokwehlulela khona ke kuzofanele kube nomgomo othize wena uthi ngoJesu Kristu wonke umuntu nomcabango wakhe ngalokho ngelinelekazi elincane lapha ikatolika imuva lami laliyikatolika nalo niyaqonda ngingumarishi belani manje ibandla lekatolika lithi bayibandla manje kani kunezinhlobo eziningi ezihlukene zebandla likatolika yilona libi lamabandla eliyikatolika na uma kungelamaroma khona-ke ibandla lomthetho lamagreki lilahlekile manje-ke uma kuyibandla lomthetho lamagreki amaroma alahlekile uma kuyiluthera khona-ke amamethodisti lilahlekile uma kuyimethodisti amabhaptisti lilahlekile uma kuyipentekostali khona-ke wonke amanye lilahlekile kodwa uma kuyipresbyterian khona-ke amaphetho kasitshala alahlekile yabo kudidana kakhulu ungekho kuqonda yilona liphi eliqinisile na akukho nalinge lawo eliqinisile uJesu wathi ngindlela futhi uyizwi iqiniso lokuphila akukho muntu ongeza kuphela lelo hhayi ngebandla lakho ngesivumo kholo sakho ngomkhuleko wakho ufanele uze ngoJesu unguNkulunkulu uyizwi uyindlela uyiqiniso ukuphila futhi uma isibani sihlezi lapha singongeliwe bese usokhela isibani siveze kukhanya sizobonisani na kukhanya okufanayo sakubonisa ngesikhathi sokhela endaweni yokuqala futhi uma ivangeli libonakaliswa kuyele izolo namuhle naphakade niyakubona manje azihlole nje abanye babanikazi manje futhi sibone ukuthi kwenzekeni osukini labo olukhulu lwezihlakaniphi nje kwelandelayo eyishumi noma imizuzu eyishumi futhi sizovala uNoa wenza ukutshala imali esithembisweni sikaNkulunkulu yizwi likaNkulunkulu futhi kumbulani kwakuyizwi likaNkulunkulu uNoa enza ukutshala imali kwakhe kulo futhi nako uthi nje umuntu angeza ukutshala imali kumbulani usathane uzoza lapho kubathathe lowo pholisi yomshwalense kuwo uma engakwenza kulotshiwe ukuthi akusikasodwa umuntu akuphila ngazo leyo yimpilo yokomzimba kepha ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu hhayi njengxenye yalo uphisi lapha nalabo kepha ngamazwi onke umuntu uyakuphila ngesinkwa sokuphila futhi yini izwi likaNkulunkulu na ukuphila umoya ukuphila futhi uma libonakaliswa ukholwa yimi ngisebenza ngiyenzayo mina nayo kuyenza eminingi kunalo uyakuyenza ngoba ngiyakubaba manje siyathola manje ukuthi uNoah wahlolwa ngenkathi enza ukutshala kwakhe imali kanjalo nawe uzokwenza mfowethu futhi uma kungekho isikhathi sokuhlolwa khona-ke awukakwenzi ukutshala kwakho imali ngoba isitha sakho sibi lapho nendlebe lesibhame emuva esibhangini saso intamo yomzalo ijonsiwe futhi silungele ukudubula yonke imicimsholo enephoyizeni esingayithumela yonke inkolozo nayonke imiqondo emincane nazo zonke ziqaga esizihlakaniphi njengogoliyathi siyoyithumela kalapho esibukeka sisinde kakhulu kunani abazalwane zihlanganisa nabo abancane bakho abazalwane abangazi lutho nabangafundile siyoyithumela ziqhwaga ezizihlakaniphi zangokomoya ezinjalo nezikole ezinkulu ezingachaza yonke into ziyisuse kuwe kodwa uma ukwenzile ukutshala kwakhe imali futhi unepholisi yomshwalense wakho icivizwe ngesitembu futhi ibekwe phanga umoya ongcwele akukho lutho kuzoyesula akukho muntu enelungelo lokushumayela ivangeli andukuba ngokwemfihlo emuva kwingemuva lokwadule wama emhlabathini naye nonkulunkulu bebodwa akukho sidalo esihlakaniphi ezweni ebesingalichaze lisuse kuwe kunjalo wawulapho uyazi kwenzeka abanandaba ukuthi bangakuchaza kanjani kodwa awume ikhona into eyenzeka uyazi kuyenzeka wayibona ngamehlo akho wakukhuluma kuyo yakuphendula futhi yakubeka uphawu ebukhoneni bayo futhi uba yingxenye yayo uyohamba usuke esiqogeni esisihlakaniphi futhi sinenqaba yazo ezweni namhlanje nezinye eziyingozi futhi esiqeqeshe kahle ngokwesayensi yezenkolo noma ukukhuluma ngokwesayensi yezenkolo ziqeqeshelwe ukusebenzisa lokho futhi ziyakwazi ezikwenzayo kodwa ongesabi Davide uma inkosi uNkulunkulu nawe plan usathane wamvivinya uNoah ekutshaleni imali kwakhe kwakhe futhi wamvivinya ukumenza kungabazi osasayenze bavuka kumtshela ukuthi akukho mvula eziphakaphakeni futhi kwakukhona abahleki abahleka usulu ebihleli kaNoa manje uma kukhona abahleki abahleka usulu ngalolu suku emzuzwaneni ekupheleni kwesikhathi njalo ekutshaleni izimali amadoda adatha enhliziyweni yawo ukukhole izwi likaNkulunkulu kunabahleki abahleka usulu namhlanje abaphikisana nezwi ngoba alibukeki linomqondo kodwa nebo anifanele nisebenzise umqondo wenu uqobo wena uthi ngacabanga ngiyacabanga ngi awunamcabango noma ucabange ukuze ibhayibheli lathi mawube ngini lowo mqondo wokuKristu futhi wenza njalo lokho kwakuthokozisa ubaba ngoba wayeyizwi yebo ngakho asinamcabango ozayo ngeke sikhole lokho akushoyo ngi uthi awu ngeke ngalichaza awo uma ubungakulichaza khona-ke ubungakuchaza uNkulunkulu awumazi uNkulunkulu ngomqondo wezihlakaniphi wazi uNkulunkulu ngokukhole yelo kuphela indlela owazi ngayo ukuthi uNkulunkulu umkhola kanjani nje ungeke wakuchaza ngeke ongakuchaza akusikho kwakho ukukuchaza qabo akukho muntu ongachaza uNkulunkulu uNkulunkulu ungaphandle kokuthola ngokuchaza ufanele umkholo ungeke kusaba ukukhola manje ufanele ukukhole manje qabelani futhi manje utshala imali okukhulu kukaNoa ngolunye usuku wakhokhela ngenkathi embela kuhlushwa ngenkathi embela abahleki abahleka usulu ngenkathi embela kuphikisana nazo zonke izinto namapholisi emshwalense ezalo losuku nazo zonke izinto zezenkolo ezazibolekala ziphikisana naye wakhokhela ngokusindisa impilo yakhe wakukholwa ukutshala kwakhe imali kwakhokhela manje yebo sobabhizinisi ake ngisho enye into uDaniel wenza ukutshala imali ngolunye usuku wehlisela ezweni elalingafani neze ayelejwayele wathatha phakathi kwabantu ababengayikholwa into efana naye ikholwa kodwa wenza ukutshala imali futhi bukani ukuthi wenzeni wazimisela enhliziyweni yakhe ukuthi angayikonakalisa angayikungcolisa lokho kutshala imali nebo kutshala imali ayikwenzile kuNkulunkulu wazimisela enhliziyweni yakhe nakuba wathatha impilo yakhe angakungcolisanga ngokukukholwa ngokungesikho ningakukholwa ngokungesikho uma nenza ukutshala kwenu imali hlalani lapho kukho uma ningakulungele ukukukholwa khona ngeke ikwenze ukutshala kuwena imali kodwa uma senilungele ukuba umqondo wokuKristu bekini ngithi hawo lokhu yilokho nalokho ungcono likubhekisise uma kungekho ezwini kungakene ikushiye kanjalo izwini lingamaqiniso ayisisekele neqiniso akukho kuhumusha komuntu isiqu sakhe kulotshwe nje ngendlela uma uNkulunkulu ezahlelela ibandla ngeBhayibheli kungakene iBhayibheli uNkulunkulu libhekisisile kuyigcina futhi nilotshwe nje ngendlela elifanele linotshwe ngayo akukho sichasiso somuntu ngokwakhe Methodist ilihumusha ngendlela iBaptist ngenge nokunye nokunye bese ke kwehliselwa kwelamanqamu akukho namunye yabo oqinisile ngumqondo womuntu lapho bechaza ukukela khona njalo uNkulunkulu wayevusa umkambo omkhulu njengoLuther noWesley noJohn Smith noCalvin noKnox uFinney uMoody noma kunjalo kanjalo manje ke emva kokufa kwabo khona ke bahlela futhi bathola isigejane sezifundiswa ezikahle ezine ziqu zasekolleji kapho zabekwa kwazo uqobo kumusha kulo futhi zenze inhlangano lapho ilapho ezafela khona ngqo futhi akukho ndawo neze emlandweni lapho noma yilibi bandle lake lahlela lake laphila kusukela leyo nkathi uqhubeke kuphi lapho bake baba nezivuselela lezinkulu ebandlele kanjalo na ibandla lafa kekathi belihlela kusukela ebandleni iRoma Katolika ibandla iRoma Katolika lokuqala ngaphambi kokuba libe ibandla lamaRoma wakuyibandla likaza lonke Pentecost ukisho kuba iminyaka ngamakhulu amathathu kamuva elayisiya eRoma lashintsha lisuka kubeni ibandla likaza lonke lopostoli laye kubeni ibandla liRoma Katolika elajova imiqondo yebandla izinkolozo kuhedeni ezincane zamaRoma embhalweni futhi kusukela ngalo nkathi alikaze lenze lutho kodwa lalala labo lifile namalungu kuphuma umguquli kufika uLuther noLuther awuphuma njengentwana kaNkulunkulu ekulungisisweni izwi linakufundisa ngomuza kaNkulunkulu lapho ibandla likaKatolika lathi akukho akukho zindiza ngaphandle kwebandla uNkulunkulu wayesebandleni lakhe ipha langisengxoxisaneni lomphristi kuze udala wathi nomzali Branham uzabe ukhuluma ngeBhayibheli leli ibandla wathi uNkulunkulu usebandleni lakhe ngathi ngikhombisa ukuthi kukuphi iBhayibheli lasho ukuthi uNkulunkulu usezwini uyizwi futhi uma izwi likinile heza uNkulunkulu futhi wathi izwi limbewu nembewu iveza lokho inhlobo yaye yiko lizoveza impilo yokuba saba uNkulunkulu impilo ezehlukanisele uJesu Kristu ngokugcwele manje qabula uDanyeli heza ukutshala kwakhe izimali akwenza kuNkulunkulu khona ke kwakhokhele ngokusindisa impilo yakhe empandwini ezikonyama abantwana bamaHebheru beza ukutshala imali ngolunye usuku ukuthi uma isimemezelo sivela ukuthi bonke babazodingeka bajoyine leli qembu futhi bakhonze ngeke indlela ethize ngaphandle kwendlela uNkulunkulu ayebetshele ukuthi kwakuyindlela efaneleyo benza ukutshala imali kuNkulunkulu nakuba baziphothe sithandwena sizokukwenza sizohlala nalalizi lasindisa impilo yabo laphendula isizwe yabo ngoba babevuma ukugcina ukutshala kwabo imali yebo mnumzane uPhethe uMdobi wayengusuba business wayene business elikhulu wayethengisa izinhlanzi naleyo wakuyinto enkulu ngalezo zinsuku akhe lapho ngasechibikazini njengendawo ejayifani neChicago lapho ngasechibikazini futhi wayengumdobi wezohwebo kodwa futhi wayesethi ukuba yindoda elikhulu ngokuba wayengumfarisi noyize wayengumfarisi omdala kodwa kwalolu suku ngangifunde indaba futhi nakuba ingahle engabi ingene qiniso futhi ngihlambe ayinjalo kodwa ngicabanga ukuthi bingakumele kuhlolwa njengamanje Fika kodwa uyazi ndodani angakafiki okwamanje futhi angakafiki osukwini lakho manje khumbula nje njengoyinto ngifuna kusho lokhu ukuthi uyoba neziningi izikolo zeziqubukayo kuyoba nabaningi abaprofeti bamanga baphumayo njengoba uJesu asho ngalolo suku ngesithelo sabo nesithelo sizithelo sikamoya yabo niyabazi wathi kuyoba kuningi kwalokho kwakukhona kodwa wathi manje ngifuna wazi ukuthi kungahle kube khona kukhulu abafundisi abasimathi abaqubukayo ubungukuthi wakunayedwe wayizisho ukuthi unguKristu futhi wahola amakhulu amane wakhipha futhi babube ehlane ngoba kwakubambene nezwi Wathi kodwa ngifuna ukukhumbula ukuthi lo Mesiya uyoba nenkobe ekhasela kuwe futhi uyoba ngumprofeti. Manje singamaHebheru nenkosi uNkulunkulu isitshelile ukuthi siyazithumela abaprofeti ngoba izwi lenkosi liza kuphela kumprofeti. Kunjalo futhi yathi umekhona phakathi kweni ongowomoya noma umprofeti, mina inkosi ngiyakukhuluma kuwe futhi akushoyo uma kufezeka gweke emzweni, kodwa uma kufezeki ningamuzwa ningamesabi lowo muntu, kodwa mesabeni umani uma kufezeka kushoyo.
UMose
wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofeti onjengami futhi yena niyakumuzwa. Manje lo Mesiya uyakuba ngumprofeti, kubulani, hhayi umfundisi wemfundo, hhayi umpristi, hhayi umfundisi wasesontweni, kodwa uyoba ngumprofeti. Futhi ngenkathi sibona ehlala kuleso sigqiki sokhuni, mhlawumbe ngalolu suku ngenkathi u-Andreya embethisela ogwini lolwandle labo uJesu ngemva kokuba beshikashikeke ubusuku bonke futhi abangabona lutho emanethini yabo, behlala phansi lapho futhi weboleka isikebhe kulo Petru futhi manje-ke wathi ngemva kokuba eseqedile ukusebenzisa isikebhe, uPetru ngahle ukuba wayelalele ingxoxo yakhe futhi mhlawumbe uhhafu wafakwa imino yakhe ezindlebeni zakhe ehlezi kulesi sigqiki phandle lapho ngenkathi uJesu ehamba entanta ephuma esikebheni sakhe ngenxa yokucindezela. Manje-ke siyathola ukuthi phandle lapho esikebheni uJesu ufanele ukuthi wakhweba uSimoni ukuba ngenisa isikebhe futhi ngenkathi ephumela lapho futhi wathi manje ngiyazi lishikashikeke ubusuku bonke futhi nangathatha lutho, kodwa kunezinhlanzi ngapha manje, phonsa phakathi inetha lakho futhi kunokujula kwezinhlanzi ezilindile. Kusalona uyizi nje, kodwa ngenkathi phonsa inetha phakathi futhi uqala kudonsa futhi nazo izinhlanzi, lokho futhi kwakuchaza ukuthi wayelapho uMesiya. Uyize emtshele ngayo umprofethi, wayesethi suka kimi Nkosi ngisoni.
He said, "Fear not, Simon.
Wathi ukesabi Simoni, manje usilibonile iqiniso, emva kwalokhu uzoba ngumdobi wabantu."
UPetru
wayesele ungele ukushiya amanetha akhe, ezinhlanzi, ibhizinisi lakhe, wenza ukutshala imali kuphelele kuJesu Kristu ngoba wabona ukuthi lowo wayengumesiya othenjisiwe, ngoba anilaphi izwi alikhuluma labolekaliswa nalowo wakungumesiya. Wazi ukuthi yilo kweyizwi elakusho uyise kumfarisi omdala emtshele khona ukuthi uMesiya uyoba yizwi elingene kumuntu futhi uyoba ngumprofethi, yenza lesi sithembiso sikaMesiya ukuba sifezeke futhi nakho kwakulapho. Ngakho uPetru wenza ukutshela kwakhe imali ngemva kokuba eseyibonile inkomba kuqinisekisa kwezi. UNathaniyeli wenza ukutshela imali njengoba ngikhulume ngakho ezelo busuku futhi wenza kanjalo nowesifazane emthonjeni. Musiyazi ezenkolo omkhulu ake sithi into ethize efana nekhulunywe ngomunye kulokhu kusa izifundisi ezikhulu zasesikoleni futhi babafika wafikela ukwenza ukutshala imali. Futhi ngifuna icabhela ukuzwakalisa kwale ndoda enkulu Nikodemu, utholakala uJohane Ngcwele esathiwo sesithathu. Wayengesiyo nje indoda yobusuku obuwodwa, wayengusiyazi ezenkolo. Bhekisisani ukuthi wathini, ukungabazeki umkhandlu weSanhedrini isikhungo ngabe itikitile inkonzo yale ndoda, nakuba yayibiza umprofeti waseGalile, nokho kwakukade kunenhlolo ecopheleni layo eyenziwa ngenkolo yayo. Manje qabelani ukuvuma uma kungekho phezu kwekhanda lakho. Qabelani ukuthi uNikodemu wathini kuJesu, Rabi, thina abafarisi siyazi singeke sakuvuma, singeke sakwazisa ngoba sizolahlekelwa isikhundla sethu, thina sizolahlekelwa ukutshala kwethu imali ezinkweni sethu inebhotela lethu, sizolahlekelwa isikhundla sethu phakathi kwabantu, sizoba izilahlwa njengoba seGalile noma noma abadobi sizothatha njengongongo umuntu esihlakaniphe sibi kabi mhlawumbe onovalo ekhukhumayo onokuhayiza ongesize sikhonzi ukwenza isinqumo esihle ngakho-ke ibandla lingeke lasisebenzisa uma senza lesi sinqumo kodwa siyazi ukuthi wena ngumfundisi ovela kunkulunkulu akekho umuntu engeza lezo zinto zenzayo unkulunkulu engenaye yabona uNikodemu inqwaba yethu iqhubeka ngoNikodemu bathi uze ebusuku ufikela ukwenza ukutshela kwakhe imali futhi watshola ukuthi ibhange lalivuliwe amahora ngamashumi amabili nane ngosuku nakuba kusebusuku ibhange lalivuliwe livuliwe kulokhu kukuza lapha ejikwakho livuliwe ngaso zonke isikhathi uma ulungele ukwenza ukutshela imali watshola iminyango ivuliwe inhliziyo emukelelayo kumemukela wemenyusele esiqongweni sendlu futhi lapho behlala lapho kunyezi futhi manje-ke uNikodemu wayezokwenza ukutshela kwakhe imali futhi wenza ukuvuma kwakhe kuqale siyazi ukuthi wena umfundisi ovela kunkulunkulu ngoba ngekho umuntu ongeza lezi zinto ozenzayo uma unkulunkulu engenaye siyakwazi lokho manje wathi si lokho kwakuchaza umkhandi inhlangano yomkhandi babe nomkhandi ehlangene njengoba sizama kungena emabandleni ethu umfela ndawonke amabandla nebo umkhandi lomhlaba wasethi thina siyakuqonda lokho kodwa kukho namunye wabo bonke wayefuna ukukwazisa njengezicebo babefuna ukugcina imicebo yabo yakwezwe mngani wami ebhizinisi kuyokukusa besilisa noma besifazane ngingaphumelele kukwenza na balani intengo ngabe kuzonokonakalisa kakhulu ukwemukela ukubhabhatiza kabongcwele na ngabe kuzokonakalisa kakhulu ibhizinisi lakho na kungaqoka ukuba nebhizinisi lakho lonakalise lapho emhlabeni noma sikungasake ebandleni lishintshwe noma kungaqoka ukuba lokuphila ophakade na kuye ngokuthi yiphi ipholisi yomshwalense ofuna kuyibamba kumbula uNikodemu wayendoda enkulu futhi wayenenqwaba efanele amelane nayo kodwa wemukela le pholisi yomshwalense siyathola kuluka wama24 ama4 nesishiyagalolunye lokho laba banikazi bepholisi futhi ngiyavala emsizwaneni laba abanikazi bepholisi yomshwalense kuluka wama24 ama4 nesishiyagalolunye wonke lo wayenza ukutshala imali niyazi uma ubambe ipholisi yomshwalense ikhokhela ngemihlomulo izikhathi eziningi ubungadoza umhlomulo epholisini yakho yomshwalense awu babekholiwe enkosini ujesu kristu futhi bamemukela njengomsindisi omqondene nomuntu kodwa bayaqola ukuthi kwakukhona imihlomulo esilungele ukukhokela epholisini yomshwalense ngokuba ujesu abatshele kuluka wama24 ama4 nesishiyagalolunye bekani ngiyakuthuma imihlomulo ethenjisiwe izithembiso zikababa wami phezu kwenu ujoweli wesibili ama22 nesishiyagalombili neminye iminingi imibhalo yayikwethembisile yakhola Isaya wa22 nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye lapho kwathi isiyalezo zifanele sibe phezu kwesiyalezo nomuntu phezu komuntu ingcosana lapha nengcosana lapho bambelela kulokho kuhle ngokuba ngezilimi ezingingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu ujoweli washo ujoweli wesibili ama22 nesishiyagalombili futhi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina usho unkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke nyama amadodana namadodakazi nayakuprofetha naphezu kwezincekukazi zami nezisebenza ziyizincekukazi ngiyakuthulula umoya wami ngezinsiza zenu ziyakubona imibono nina amadoda abadala niyakuphupha amaphupho futhi kuyakuthi lona lowo yobize igama lenkosi yakusindiswa laba bayo baqonde kumbhalo nangokwemukela ujesu kristu njengepholisi emshwalense okuphila kwabo ukuthi kwakukhona imihlomulo manje somabhizinisi kungaka kuba ngoweke inhlangano kodwa kunemihlomulo ngaka kuba wemukela ukristu kungahle ukuba ubhabhathizwe egameni likajesu kristu njengombhabhathizo wamakristu kungahle ukuba wenze zonke lezi zinto kodwa nokho ikhona imihlomulo kulokhu kutshala imali kuluka wama24 ama4 nesishiyagalolunye njengoba ngisanda kusho benyuka kuyodoza imihlomulo futhi bonke basabuthene ndawonye futhi baqala ukulindela enkosini balinda hhayi ngezinsuku ezimbili noma izinsuku ezintathu futhi mhlawumbe omunye wasukuma mhlawumbe asithi umathewu wayengum umqoqo wentela kuhulumeni angase kuba wayekade into lesihlalipo kakhulu angase ukuba wasukuma wayesathi angene mancane sisalindeleke sike zikhathi esisize la wazitshela ukuba senyukele laba naku laba esikhona thina sesiba phezulu laba izinsuku ezisishiyagalombili manje ngicabanga ukuthi sasivele sithathe inkonzo yethu futhi siqhubeke kodwa lokho kwakungesikho kwashiwo yizwi ngezindebe ezingigizayo ngezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu ngiyakuthulula umoya wami futhi ngiyakubonisa izibonakalizo nezimanga balindele ukuqinisekiswa kobufakazi obubonakalayo ukuthi ipolisi yomshwalense wabo yayiyinhle ngikhuluma nomfowethu ebaptisti ekahle kube kudala ngeke ngilibize igama lakhe ngoba indoda yaziwa kahle indoda ekahle ephuma ebandleni elikhulu iza kimi esithi ungani uze uzixwanise entweni njengalena ngathi ndoni na ngathi ngaxubana kuKristu futhi ngathi ukuphila kwami wathi manje wena phambilini wawuyibaptist yazi wathi buka ibhayibheli lathi u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi wambalela ukuthi kungulunga ngathi iqiniso lelo wathi yini okunye uNkulunkulu engaku noma u-Abrahama engakwenza ngaphandle kokukholwa uNkulunkulu na futhi ngathi aw uyakholwa na wathi yebo ngiyamkholwa uNkulunkulu ngase ngithi uyacabanga ke yini mina ngiyazi kundise baptisti ngathi uyakhola ukuthi wamemukela umoya ongcwele na wathi impela ngenkathi ngiwukhola ngawemukela ngoba yingalesizathu ngawukholwa ngathi kuphambele kanjani njena uPawulu ongcwele zenzweni ishumi nesishiyagalolunye ngenkathi ethola lawo mabaptisti phezu labo ayengabaphendukele kuKristu bakade wani wathi namamukela yini umoya ongcwele nadoze imihlomulo yenu lokhu nakholana hayi ngenkathi nikholwa kodwa emva kokuba selikholiwe bathi sazi nakuba ukhona wathi nababhaptizwa kanjani na ngakho bathi sibhaptizelwe kuJohane lokho bekufanele kukuxazulule wathi qhabo hayi manje uJohane kuphela wabhaptizela kuphendukeni hayi kukho ukuthethelelwa kwezono umhlatshelo wawungakanikelwa futhi kwathi kuba bakubuza lokho baphinde babhaptize egameni likaJesu Kristu uPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo moyo ngwele wafika phezu kwabo futhi baprofetha futhi bakhuluma ngezilimi futhi badonsa imihlomulo njengoba kwakunjalo endaweni yokuqala wathi ngani u-Abrahama wamkhala uNkulunkulu futhi babaleka kuye wathi okungakanani okukuyo umuntu angakwenza na ngathi iqiniso wamkhala uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu wakuqinisekisa ngokunikeza uPawulu lokusokwa futhi manje uma uthi uyikhola uNkulunkulu akakaze kuvume ukukhola kwakho ngabe kubeka uPawulu babathizwa ngomoya ongcwele futhi usekuvumile njengembewu emisele ngaphambili lelo kwakuyizi elikahle kumbhaptisti niyabo futhi kuyiqiniso impela kuyiqiniso angekho ongeza kimi uma ubaba wami kamdonsi futhi konke ubaba wami angiphe khona kuyokuza kungumsebenzi wethu kushumayela izwi lize liphume enye iwela eceleni kwendlela kodwa enye ishayela mbewu lapha ya futhi letha ukuphila kange baya kubona khona manje ngakho uyathola bahamba badonze imihlomulo yebo uPawulu semncane oyisicebo ebone lokhu kuqinisekiswa ngomoya ofanayo futhi wamguqula ngenkathi esendleleni yedwa amaseyo ngani na ubone leyo nsika yomlilo futhi wayazi lokho kungujesu ofanayo kodwa ke wamemeza emva kokuba azile ukuthi kwakunguNkulunkulu futhi uJesu unguNkulunkulu futhi ngenkathi uPawulu akabona engusiyazi ezenkolo uPawulu wayekade enezimpokophelo ezinkulu wayengusiyazi ezenkolo wafundisa phansi kwaGamaliyeli into enkulu wayekade enokulangazelela ukuba ngumphristi ngolunye isuku noma mhlawumbe umphristi omkhulu wayezihlakaniphe esikhulu into efundile into enkulu impela kodwa ngenkathi futhi lezi zinkolo zezokuxhuma nokuzungeza futhi ukuqhubeka njengoba babenjalo wacabanga ukuthi babesikejani sasabakholwa ngokuphambene kodwa ngenkathi esendleleni yakhe ezansi eyayidamaseku njengoba ngishilo futhi manje wayecebile naye wayendele kahle insizo futhi endleleni ezansi konke kungaba namandla enkathi enakho wakulele phambi kwakhe amathuba bekusani wehluka phakathi kukasomabhizinisi ecebile nalo somabhizinisi ecebile omunye wa wakwemukela futhi omunye wakwala
kabelani
bese kuthi ke khona banjalo washawa wawiswa phansi kukukhanya insila yomlilo emilabo futhi wakuqonda wathi Nkosi ungubani futhi wathi ngikujesu futhi ngenkathi ethola isabulo ukuthi uNkulunkulu noKristu kwakungasibo abantu ababili abahlukene babengumuntu efanayo khona-ke wayelungela kwenza ukutshala imali yamangala uma singayibona into efanayo namhlanje ngenkathi uPawulu ebonileke ijuda ukuthi yena impela uNkulunkulu owangihola ngedlula owahola abantwana bami badlula njana nango futhi ebiza igama lakhe Jesu kusuka kungikhona wayengungikhona futhi ngikhona ingula phakade kuphakade hhayi ukuthi ngangikhona ngiyoba khona kodwa ngikhona inkathi yamanje yonke iminyaka ngiyela izolo namuhla naphakade kodwa-ke Pawulu wamemeza Nkosi ngifuna ukwenza ukutshala imali uthanda ukuba ngenzeni na uzongenza ngenzeni Nkosi na ngifanele ngenzeni na ohe ngingenzani na wayesehlele e-Arabiya iminyaka emithathu nengxenye wayesethatha imibhalo ukuthola ukuthi ngabe loko akungesuye yini uNkulunkulu ofanayo wayesebuya futhi konke kade kuqeqeshelwa konke kwamahlelo akhe akhe kwakwedlulile kuye konke kwakungaba namandla kwakhe kwakhe kwemfundo yakhe wayesethi ngale kwabasekorinte lapho alizanga kini ngamazi okuhlakanipha ngoba beniyosekela kwenu beniyosekela imicabango yenu phezu kwami ngokuba yisihlakanipha indoda enkulu kodwa ngiza kini ngamandla nangokubonakaliswa izibonakaliso zikamoya ongcwele uma leyo kungesiye into efanayo ujesu ayisho kumakho weshumi lesithupha hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kuchaza ukubonakalisa amandla isizathu kushunyayelwa nje kwezu lodwa kungeke kukulethe uzofanele ulemukele futhi manje-ke liyabonakaliswa lezi zibonakaliso ziyakubalandela ngoba yizwi niyabo manje sithola ukuthi uPawulu manje-ke wamkhokhela ngokuphila kuphakade okukhulu isinqumo esingubudedengo obunje pho manje sengiyavala uma uNkulunkulu engisiza ngizethamela zinhle kabi ngiyazi ngikhandle ukubekezela kwenu kwenu ngithetheleleni kodwa nje ukuzama nganele ukuma lapha ukuba ukuba ngixoxe ngento njengaleyo kungaphezulu ngingeke ngingeke ngazilethe mina ukuqoba endawaneni futhi ngizibeka mina ukuqoba ukuba ngibe nguthisha ngingekwenze lokho ngoba anginginalo ulwazi lwezihlakaniphi kodwa nginesambulo esikanye nezwi ngo nezwi liphile emuva futhi liveza elithini yokwenza nebo nebo kanjalo nabapostoli abazange kuphela uPawulu futhi wathi ngakazikhohlwe lezo zinto ayizazi nebo ukwenza ukutshala kwakhe imali mhlawumbe ungavela nje ukukhohlwe lokho ngikusibani bani ngisonde kuleli umama wami wayesonde kulo fanele nje ukukhohlwe lokho uma ufuna ukwenza ukutshala imali lapho bekungeke kwaba ngubuthethe kuna ubungeke ufuna ukwenza njengaloso mabhizinisi asemncane into engubuthedenge kanje pho lowo mfo ayenze ngenkathi esuke ekutshaleni imali unje lokho manje ngicela ukuba litshale imali yenu lokho kukini ukuthi nenzani kaloko ngobunye phakathi wokuthunywa kwenkolo noma ngabe kuyini ukuthuma izithunywa zenkolo angazi kaloko uNkulunkulu uyokunakekela lokho ngikhuluma kini ngepholisi yomshwalense okuphila woze ungilandele thathe isiphambano sakho makukuthi wonke umuntu akubize noma ngane abayithandayo kodwa wena wena woze ungilandele manje wayengathanda impela ukwenza lokhu wenze into engumuntu edenga impela njengabantu nje impela bonyaka waselawudekiye namhlanje epholisini yomshwalense abathanda bafuni loko kufanele nsize isitebi uma kebe ngingayilandela nje imizuzu embala na asikwenze umzuzu nje besisane embala nje kancanyane kamuva sithole lo mfo semncane isitebi asibhekisise isiphethe sakhe bese kuthi-ke sizovala mbukeni siyamlandela futhi wayenguzomabhizinisi futhi ngabe ibhizinisi lakhe laphumelela ngakho bosomabhizinisi kumbulani impumelelo ayichazi njalo ukuthi ngumkristu Devil in ya, vita vite, ya kona. Ngesinye isikhathi wathi ngambona ubumi enabile njengomuntu oluhlaza oqinileyo. Kodwa uNkulunkulu wathi senake nambheke kugcineni na. Lowo ngumehluko bukani kugcineni kwendlela. Went back sha omunye wozakwethu indoda enhle kakhulu ephucukile. Abalingibeni bamazi uEn omuhle kakhulu umfundisana khona waseCanada. Wayengixoxela indatshana ngelinye ilanga wathi Bobby Branham sigibela amabhayisikili. Futhi wathi ngenkathi ngingane sasi ngangiye ezansi edolobheni ngithengele umama wami isakale crosser futhi ngingazithinti ngisho izimpondo ebhayisikilini lami. Futhi le nkampani enyuka lapho ethiwa iswin yayizonikeza ibhayisikili kunoma yiphi ingane eyayingagibela ebulongeni eliyifiti ububanzi liphakeme amafiti amabili emoyeni amayadi angamashumi amathathu. Futhi wathi sonke sasazi ukuthi zingakwenza. Futhi wathi ngokukhola mfana omncane isitebani lapho sasikalokothi ngisho sihlanganyele naye ngoba wayengabukeki yazi kakhulu. Wathi ngakho sacabanga sasiyizinga ithe nje ukuba ngcinane kuti noma wayenjalo futhi wafanela noma wayefune ukungenela umjaho naye. Futhi wathi uyazi ukuthini sonke saba kulelo plakwe ngaphandle kwakhe. Futhi wathi waligibela waze waphumela ngqondo kugcineni. Futhi wehla wakhothama wacosha ebhayisikili lakhe eswini futhi waqala ukugibela wahamba. Futhi wathi thina bafana sahlangana naye ezansi ekoneni futhi sathi John sifuna ukwazi ukwenze kanjani na. Wathi awu manje bafana ngizonitshela ukuthi kwenzekeni. Wathi ngikubhekisisile beyikade nikwenza nonke nase ngihamba ngenye indlela. Wathi niyabo ngathi nikhwela futhi beliphusha belingcono nonke ningabagibela abangcono kunami niyakwazi lokho. Wathi ngoba angikwazi ukugibela ngingazibambile izimpondo futhi kanjalo nami ngingeke kahamba ngaphandle kokubamba isiphambano. Niyabo lelizwi lifanele libe ukuphila kwami lokho ezeni ezikudingayo. Angikwazi kwazi ukukhuluma ngaphandle kwalolu phondo ukuba lungihole lo moya ongcwele onginyakazisayo futhi ungiqondile. Wathi angikwazi ayesuya emgibeli nina bafo eliyibo. Kodwa wathi ngiyabona lapho enenza khona iphuthaleni benibuka phansi kanje futhi nizama ukulibhalansisa. Futhi wathi lokho kunenze nesawa futhi nawe. Wathi ngenkathi ngikhwela lapho futhi bangiphushile bengilokhu nje ngibhekisise kugcineni kwendlela futhi ngabambelela ngingaxhamazeli. Manje somabhizinisi ungabuki lapha lakho lingahle lizwe lehlukuleke kusasa lingahle lehluleke ngelinye ilanga kodwa bhekisisa kuphela kwendlela futhi-ke lapho ipolisi yakho yomshwalense izokhokha khona. Lofasemncane wandelwa izimpahla kodwa siyathola usuku lwakhe lokukhokhelwa lokugcina luyafika. Umhawu wakhe izimpahla zande kakhulu waze wathola ukuthi kwakufanele akhe izingolobane ezintsha. Wo ibhizinisi lakhe lalilokhu lani wahlale lungale banda wena uthi yebo yebo mfowethu kunjalo. Wahlala ilunga lebandla futhi ngobunye ubusuku wabamkhulu kakhulu kwaze kwathi ukukhona umuntu wayempofu emoyeni. Niyaza sidingeke ukuba sibe mpofu kakhulu emalini sifanele sibe mpofu emoyeni. UJesu wathi kumathewu esihlanu wabusisiwe abampofu emoyeni ngokuba owabo hayi inhlangano umbuso. Futhi umpofu emoyeni walala esangeni lakhe futhi umnika imvuthuluka eyimbijana azi ngenkathi bedlula ngahle ukuba wanikeze into ethize ebhokisini lenkongolozelo noma ukuthize noma kungahle ukuba wathi yazi bangabane abakahle angiphambene kalutho nabo ngizoya ekudleni kwabo kwasekuseni kanye ngasekashana uzonika ivuthuluka impitshana. Lokho kungahle kube njalo. O unkosikazi wami uzonto ezansi lapho kodwa ngimina niyabonge ngiyasazisa isikhundla sami nozakwethu bebhizinisi niyabo futhi washanele evuthuluka. Futhi uLazaro ompofu emoyeni walala engenawo ngisho umuthi wanele ukuzinakekela futhi izinja zakhothe isilonda sakhe kodwa ngobunye ubusuku usuku yena bobabili bafa futhi ke nkathi befa iBhayibheli lithi yompofu emoyeni wathwalwa ngabathwali bezidumba abayizingelozi namyeza sifubeni sikaAbraham futhi oyedwa wayetshala imali yamenza ukutshala imali kwakhe kuphinele uphakade akaphinelanga lokho ayekade nakho lapha ngenxa yokuthanda kwakhe ngabantu wayengena lutho wayezinxibe sakweni yena wayengena lutho wayengena mali wayengena lutho wayengena bangani kodwa nokho wayeyikhona wayeza ukutshala imali kwakhe futhi wafa emgwaqeni nezinja zikhotha izilonda zakhe futhi iBhayibheli lasho ukuthi izingelozi zamthwala zamyisa esifubeni sika-Abraham futhi ngobusuku obufanayo ucebile umbuso omdala manje wayekade nempilo enkulu ephumelelayo futhi wafa manje wakhokhela emhlomulweni naye umshumayelo othile isihlakaniphi uyafika mhlawumbe nokhololo wakhe ubhekiswe emuva futhi mhlawumbe embethe zonke izavathe zakhe zophristu futhi wathi futhi behlise ifulege wafo futhi zimbali zazingenakubanjelwa kulendlu yomdanso lapha futhi ho isiphithiphithi esikhulu kanje futhi babenazo nalo lonke ibhizinisi mhlawumbe umongameli wenhlangano yebhange futhi bonke beza futhi wayengabathwali bezidumbu bakhe futhi mhlawumbe umfundisi esihlakaniphi wasukuma futhi wathi umfowethu eyigugu kukangake bhala amasheke enzela abafelokazi futhi kukangake khokha enhlanganweni yethu enkulu futhi wakuxhaza uhlelo lwethu futhi mhlawumbe osomabhizinisi kungahle ukuthi basukuma futhi bakhuluma wathola umvuzo wakhe kunjalo ukutshala imali kwakhe wakhokhela kanjalo kodwa ezweni engumuntu omkhulu kodwa ngoba wenqaba ukutshala imali uJesu amnika khona iBhayibheli lathi sesize hayitezi saphakamisa amehlazo futhi wabona umuntu owayenza ukutshala imali ngeke indlela ephephile ezifubeni zika-Abraham etuduzwa ihamba-hamba kahle futhi wakhala manje aphisisane wena uthi ngabe wayithi ya baba Abraham iJuda kunjalo ngiyakuncenga thumela uLazaro umpofu emoyeni owenza ukutshala imali ngakwala kodwa athuma uLazaro namanzi nje amancane namalangaba engihlupha wathi indodana wawunethuba wayenalo uJesu wakuveza thengisa futhi uze ungilandele yenza ukutshala imali kwakho kukuloko thatha isiphambano sakho kodwa kwakukukhulu kakhulu wathi manje uyaduduzwa futhi wena uyahlushwa futhi ngaphandle kwakho konke lokhu kunomosha omkhulu obekiwe phakathi kwakho naye ukuthi akukho muntu esewake wawuwela noma uyoke awuwela lokho kushaya isihlanzi nazo zonke lezi zimfundiso zibe izicucu lowo wakukuJesu Kristu washo lokho walindi isikhathi eside kakhulu mnumzane wethu oyikuko phiyazayo owile kuKristu ubalindi isikhathi eside kakhulu ukwenza lokho ukutshala imali ungahle ukuthi wayehlose usuku oluthize ukuthi uyokwenza kodwa njengoba isisho sidala saseningizimu sithi isihogo qobo lwaso zilungisiwe ngezinhloso ezinhle yabo inhloso ayikwenzi kule sithako sombuthi lokusindiswa kwawo ebhodleleni kodwa khona ke jathe umuntu uma ufuna imiphumela yenza ukutshala imali kwakho sayini igama lakhe egazini lakhe phezu kwenhliziyo yakho niyabo phelani mbukeni sesisayitezi saphakamisa amehlazo wayesekhokhelwe futhi khona ke qabelani wathi manje ke baba Abraham uma ungeke ukwenze lokhu ungavumeli ozakwethu labo lonke ifa lami labuyela kuwe emhlabeni kutshala imali kwami engakwenza batshele bangenzi iphuthe lifanayo ngalenza lo bekungaba nguwe kulokhu kusa mngani wami oyijuda noma mngani ongowezizwe na ungabi budedengi njengoba lowovo wabanjani wathi mthumele muva futhi makuthi lameza ulethe kubo wayefuna ukuba ngumfundisi ngaleyo nkathi wayefuna ukukwamukela kwase kuleti kakhulu ngakwenze manje isikhathi sakhe wayenethuba kodwa akenzanga ukutshala imali kwakhe futhi wathi bana baprofethi banalokho izwe lakusho nemithetho wathi yebo kodwa uma oyedwa evuka kwabafile futhi ungafakaziswa ukuthi wavuswa kwabafile khona-ke bayokukholwa wathi angeke bakholwe ngisho kuvuka oyedwa kwabafile futhi iminyaka ezinkulungwane ezimbili edlulile kusukela kuleyo nkundla wo-1963 oyedwa phakathi kwethu kulokhu kusa efakazisa ukuthi ukristu uvukile kwabafile futhi ukuphila kwakukuye kusebandleni lakhe yenza izinto ezifanayo kugcwalisa izwi lakhe ungeke yini mfowethu dadewethu wenze lokhu kutshala imali kulokhu kusa na nike lani izimpilo zenu kukristu njengoba sikhothamisa amakhanda ethu ngesizotha ungawavumeli la mazwi abe yize ufanele uzalwe ngokusha ufanele manje ngikhulumi ngokuthi ningahle nitazuluke nimemeze nikhulume ngezilimi ngiqonde ukuzalwa ngokusha ngempela nalokho kuvunywa kwesono kujulile ukuthi awukaze ukwazi lokho kulokhu njalo ubambelele enhlanganweni yakho nakuba wazi ukuthi babephambene nezwi kodwa nokho kwemibono yokuzazisa neyokuziqhenya neyokuthi andwa ngabantu uhlale ebandleni elikhulu wawungafuni kwenza lutho ngemishini ekukoneni niyabo nansi engcebo yakho nenhliziyo yakho futhi
kwezamabhizinisi
kulokhu kuza ngiyanikela kini njengomthengiseli kajesu kristu ukuphila okuphakade upholisi yomshwalense okuphila okuphakade ukuthi ukristu inkosi yami nobasi wami ophakeme kakhulu ukuba ngifile ezintweni zezwe ukuba ngiphilele yena kuphela singasebenzisi umqondo wethu qobo kodwa nje sivumela umqondo wakhe siyiziboshe njengophawuli njengomoza kunendaba ukuthi omunye uthini uboshiwe kulelozwi ngongcwele yahola uyala ukuya ezindaweni uyala ukuza lapha ukuthumela ezindaweni obungeke uye kuzo futhi akususa ezindaweni obungaya kuzo niyayifuna ipolisi yomshwalense na niyafuna ukwenza kutshala imali na manje akukho ndawo lapha yoku njengabantu bemethodistini nabaningi bepentekostali bebiza ukubizela i-altar kodwa lelo line-altar khona lapho hlezi khona ibhayibheli lathi abaningi abakholwa babhabhathizwa futhi uma ufuna kwenza ukuvuma futhi wazi ukuthi kade unephutha futhi uthanda ukuba neyode yala mapholisi omshwayilense futhi uyafisa futhi ngithemba ucabange manje ukuthi ngithemba ukuthi akuzokali kungokuthuka kungcwele uma ngithi amapholisi omshwalense ingenza kuphela le nkulumo mbiko ngokwendikimba yami futhi nifuna ukuba nokuphila okuphakade futhi nifuna ukutshala imali yokuphila kwenu kujesu kristu uma nithanda manje cabangani kanzima manje ngokwesayense amandla adonsela emhlabathini adonsela phansi izandla zenu kodwa kunokuphila kini okungawashaya indiva amandla adonsela emhlabathini futhi ungasiphakamisa isandla sakho futhi uma lokho kuphila kuwe kukutshela kulokhu kuza ukuthi njengalowo mbuzi osemncane isicebu nakuba kade ngingowesilisa olungileyo nowesifazane kodwa nginayo leyo pholisi yomshwalense ngingiqinisekile ngalokho futhi ngiyayifuna nokho kumdala okhona okhulumayo nowazi inhliziyo futhi uyazi ubengakukhuluma igama lakho khona manje kodwa uyakwenza kini manje-ke ngenxa yokuthi leli thuba kulokhu kusa nkosi ngiphakamisele izandla zami kuwo ngibelesihawu nkosi ngizukusuka kulendlu yomdanso kulokhu kusa ongena lutho umfaniso womile ngemukela uhlelo lwakho ngemukela ukuphila kwakho kokwami ngizoshiya ukuphila kwami ngizoba yisiboshwa ezwini lakho ngikhulekele mfowethu Branham ngiphakamise izandla zami ukukhombisa kunkulunkulu hhayi kuwo mfowethu Branham kodwa kunkulunkulu okhona ngifuna lokhu kutshala imali ningaziphakamisa izandla zenu manje ngenkathi wonke amakhanda ekhotheme nawonke amehle evaliwe unkulunkulu anibusise bantu kunendaba uma ngibona abefundisi nakho-ke yibani kotho nibo abefundisi abakhishelwa ngaphandle ngokukhuluma ngokusobala bangebeluzi bezivu bafanele babe nguye abaholayo Lungile ngaba khona omunye ngaphambi kokuba ngikhululeke na yebo uNkulunkulu akubusise phezulu lapho kuvulanda sesezi busiswa yebo uyazibona izandla zenu ndawo zonke manje ngomqotho njengoba nehlisa izandla zenu senisenzile isinqumo senu manje njengoba ngikhululeka futhi ngicela lo uNkulunkulu omkhulu wabonakalisa enyameni futhi manje uphinde uniwa thina isimweni sikaMoya Ngcwele kwangathi angeze enhlizweni yenu futhi acazulule umbuzo kuze kube phakade futhi apale ukuthi uthethelele ngokuvula incwadini yakho yokuphila futhi afake igama lakho encwadini yokuphila futhi akubo ukuphila okuphakade nesiqiniseko sokuvuka ngoba uKristu uyovuswa kuwe loba umbona ehamba edabula emhlanganweni ngaleli viki eveza futhi efakazisa evusa abafileyo philisa abagulayo wazi izimfihlo zenhliziyo usho phambili yonke into ngokupheleleyo efezekayo unyaka nonyaka futhi akukho neze kukodwa okwehlulekayo kuyizwi ne uJesu wathi odlula amazulu omhlaba ngemba amazwi ama wasoze ehluleka yingaleso sizathu lingehluleki yize litshenjisiwe lalo nyaka baba sezulwini sekuyisikhathi sokuhlwa siyazi ebhayibhelini ukuthi wawungumuthi wokuphila ovela ensimini yaseyideni futhi siyazi ukuthi amaserafa athatha enkemba yomlilo elangabe futhi alinde lowo muthi sizathi uma umuntu eke wathinde lowo muthi futhi wadla kuwo wayezophila kuze kube phakade wena wawulinde umuthi ngaleyo nkathi kodwa umlilo ofanayo ovela enkembeni izwi likaNkulunkulu welusa abantu babuyele kulowo muthi lowo muthi wokuphila ufika emhlabeni ngokuhle kakhulu uzalwa emkhombeni phezu kwesitebele lapho izinkomo nezimvu zazendlalelwe khona futhi zalala noJehova omncane ekhala esimweni sengane wo bekufanele kube yinto ebizo xoxumisa inhliziyo yawonke wesilizwe wesifazane futhi manje-ke uJehova efe esiphambaneni ezobuhlungu bezizolo zeze wayengadingekile ukuthi akwenze kodwa wakwenza umusa wakhe wamcindezela uthando lwakhe uNkulunkulu wathanda kangaka nothando lwakhe lwamcindezela ngoba lokhu kwakukade kulesi sintu sadingeka siveze ubala ezingxenye zakhe ezingehlonseki zokuba ngumsindisi zadingeka zilahleke ngokungekho lulahlekile wenze izinto zaphelela kodwa usathane wangenisa wayesephendukezela lokho ayekwenze kwaphelela ezisekelweni zokuba nokuzikhethela ababekwa kuzo futhi manje-ke wadingeka kuhlenge futhi wakwenza uNkulunkulu phakade ngena ngesihawu futhi ukhulume kuzo zonke izinhliziyo ezilapha futhi kwangathi namhlanje njengoba lezi zandla ziphakamile futhi mhlawumbe abanye abathenga leso sikhathi ngenkathi ngibuza abangabi nawo umbuzo wangempela kodwa manje unawo kwangathi bangasayina ngegazi lokuphila kwabo qobo uNkulunkulu kuba kusukela ngalolu suku emva kwalokhu ukuthi benza ukutshala kwabo imali kokuphila kwabo konke kuJesu Kristu nasezwini lakhe lo muthi omkhulu lo muthi wokuphila omkhulu nxa ifika emhlabeni bawugawula ngomkhonto wamaRoma futhi bawuphanyeka emthini wamaRoma ononya umuthi oqalekisiwe kodwa phakathi lapho wahlenga umuthi womlobokazi umuthi womlobokazi owodwa ofana naye nje lo muthi ongu-Eva wasensimini yaseyideni umuthi owawuwile u-Eva ekuqaleni wadamu waphuma naye manje wadamu ufika naye wadamu usibili azi ukuthi waye wavulile amehlo akhe ukuba yeze kuzokwemukela u-Eva wakhe manje njengoba umprofethi asho umprofethi uDavide wathi uyoba njengomuthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi sibe khona Nkosi ukuthi amanzi amaningi okuphila azonisela lo muthi womlobokazi ensuku zokugcina labonke amagatsha ehlele ethenwe khona ngumnini zivini futhi manje umoya kaNkulunkulu uphila kabusha esiqongweni somuthi ovele enhliziyweni yomuthi izwi sibe khona Nkosi futhi kwangathi ngathele sithele esiningi kuba ngathi isimo sabo singaba njalo uma siba njengoLazaro uma bezokuthatha ngaleyo ndlela emhlabeni sazi ukuthi ingcebo yethu isezulwini ayisiyo yomhlaba busiza labo sobabhizinisi Nkosi labo osomabhizinisi besifazane nawonke okhathalele futhi sibanikela kuwe manje ngokuqhutshwa kwalo mlayezo futhi wethembisile Nkosi ukuthi uyosipha khona futhi mina njengenceke yakho ngibanikela kuwe futhi wathi akekho kungeza uma ubaba wami engabadonsi futhi baphakamise izandla zabo Nkosi manje ngibanikela kuwe njengezipho zothando ezivela emlayezweni kulokhu kuza wezwi lakho bagcine Nkosi kuze kube yilolu suku wathi akekho ngabahlwithi esandleni sami futhi ngiyakumvusa ngomhla wokuphela kwangathi bangemukela leyo mbewane yokuphila ukuthi imbewu eqhumayo kuphela ngamila amazi kuphela wonke amazi omuntu liwukwehluleka liyafa liqhumi kodwa wathi izwi lami okuyibhayibheli alisoze lehluleka lingukuphila sipho ukuba ukuphila okokukristu kuzokhula ngezwi kulokhu kuza abalemukelile mina njengenceku yakho nginikela umkhuleko wami kuwe ukuba uphendulwe kulokhu egameni likajesu kristu amen Nkosi uJesu Kristu libusise ngiyaxolisa kakhulu ukulihlalisa lapha ngaleli hora eselileithi ngithetheleleni kodwa kulowo ngamunye niphakamise izandla zenu nizongithembisa ukuthi nizoya kwelinye ibandla lamakristu elihle eligcwaliswa ngomoya kaNkulunkulu na futhi nibhabhathizwe ngobhabhathizo wamakristu uma ningakaze thathe isikhundla sakho mfowethu ngoJesu Kristu size sibonane kulobo busuku uNkulunkulu anibusise Nkosi ebuyiselwa kumfowethu Carlson ke